Ndifuna ukuqala ndibulele ngamnye wenu obefumene umyalezo wokuthandazela umfazi. Ebegula kakhulu khulu, besingayazi ibiyintoni, kwaye asiyazi kwenzeke ntoni. Ukuhlanza nje okumandla, kwaye eneneni ebengekho zingqondweni, kunye nomkhuhlane malunga negulo elinesihlanu, kwafuneka simgcine ebhijelwe kwiingubo zomkhenkce. Ke, kodwa uphilile ngoku, umkhuhlane umkile, kwaye uphilile. Ke ubuthakathaka kakhulu uphulukene malunga neshumi lobunzima, ndiyaqikelela. Akakhanga ngobo busuku uye waginya umthamo wakhe wokuqala kusukela ngecawa, kwaye ebegula kakhulu, kwaye siye sathemba inkosi ngaye, kwaye yona iye yamphumelisa. Ngoku sifuna ukunixelela ukuba niqhubeke nithandazela ukuba afumane amandla akhe. Kwaye ngoku, ngale mpelaveki, inkosi ithandile, kufuneka ndiye eMiami, umhlobo wam omdala, umzalwane uBosworth, uya ekhayeni lakhe, kwaye phantse abe likhulu leminyaka ubudala ngoku. Kwaye undibizile wathi, mzalwane uBrenham, ndiza kundibona kube kanye, ndifuna ukukuxelela into ethile phambi kokuba ndihambe. Waze wa, kulungile. Ndicinga ufuna ukundithandazela kwaye nje ukubeka izandla zakhe kum phambi kokuba emke, uyayazi. Kwaye ndiyathemba ukuba ndingaphelisa imihla yam ngesidima esifana ne-F.F. Bosworth. Kuwo onke amadoda endiwaziyo ehlabathini, yonke indoda endakhe ndahlangana nayo ehlabathini, andizange ndahlangana nendoda endakhe ndanqwenela kangako ukufana nayo njengo-F.F. Bosworth, nje njengomlungiseleli oko ndikuthethayo. Andizange ndeva ngumntu omnye kwihlabathi lonke naphina owakhe wenza intetha malunga no-F.F. Bosworth kuphela koko ngokuchanekileyo yonke into umKristu kwaye yonke into umzalwana wenene. Ukwahlukana kushiya ngasemva imizila yeenyawo kwiintlabathi zexesha. Ungumzalwane omangalisayo kwaye mdala kakhulu ngoku, kufutshane nekhulu. Ke yena nje uya ekhayeni yiloo nto kwaye undixelele. Ube eyazi uyanduluka kwaye nje ebelindile. Uthe elona xesha limnandi lobomi bakhe likanye ngoku xana nje esalindile, kodwa wathi ubeya kuyazi ukuba ube enduluka. Ndathi ndifanele ndiye eMichigan ngale veki, mzalwana uBosworth. Waze wathi, kuhle, ungalibazisi mzalwane uBrenham, andinakunyamezela ixesha elide, ndibabuthathaka lonke ixesha. Ke ebengumhlobo omkhulu kakhulu kum ukuba ndingayi ezantsi. Ngoku ukuba kufanele ndibhabhe ukwehla, ndiya kubhabha ndibuyele emva, ndize mhlawumbi ndibuyele okuncane ukwenzela ubusuku bangecawe. Ukuba akunjalo, kulungile. Ngoko kuya kufuneka ndiqhube isithuthi kwaye ingandithabatha ixesha elidana. Kwaye mthandazeleni umzalwane uBosworth, thandazani nje ukuba uThixo kwaye xana yena ethabatha iqhawe elidala okokuba yena nje uya kuthumela inqwelo yokulwa yomlilo ize imchole inyuke naye. Yabona, ndiyamthanda, ube enjengotata kum. Enye indoda endala yona nomzalwane uSeward, ndinokuba novelwano kubantu abadala, ndiyabathanda. Kwaye umdala umzalwane uSeward waya kulala ngolwahlobo naye kakade. Umzalwane uSeward wayengekho kangako ubudala, andicingi njalo njengomzalwana uBosworth. Kwaye mthandazeleni umzalwana uBosworth, ayintlanga yonke into kulaa ndawo, kodwa uyayidinga imithandazo yenu, kodwa hayi kangako ukwenzela okungelutho, kodwa nje eyakhe okokuba uThixo abe nokumndulula ngoxolo. Ngoku kwaye ngoko sifuna ukukhumbula kananjalo okokuba ngomso inkosi ithandile singcwaba omnye wezihlobo zethu apha ebandleni, umzalwane uSaul Coates. Ube elapha amaxesha amaninzi, usebenzile eposini iminyaka kwaye uye wafela ngaphaya kwisibhedlela samagqala ngobunye ubusuku. Umzalwane uCox kunye nam siye saya ngaphaya ukuya kumbona kwaye ebene esezantsi kakhulu kwaye undulukile ngoku umKristu. Kwaye siza kumngcwabela ukusuka kwikhaya labangcwabi lakwaKhutsi emva kwemini ngomso ngentsimbi yokuqala, umzalwane uNeville kunye nam. Isithathu esiculayo sakwaNeville siya kube sicula kwaye siya kwahlula iinkonzo, umzalwane uNeville kunye nam. Koko kukuthi bendingayazi xana besithe senza amalungiselelo nje yeyiphi kwaye ngenxa kamida. Kwaye ke ngoko umngcwabo wakhe uya kuba semva kwemini ngomso ngentsimbi yokuqala kwikhaya labangcwabi lakwaKhutsi. Kwaye ngoko ngentsimbi yesibini ngolwesihlanu umnumzana Wheeler simbize uPort Wheeler, yena uyi ndilibele ngubane elilungileyo lakhe, kwaye ndiyayazi ndiyibonile nje ephepheni ndaze andayazi ibingubani. ndade ndafumanisa. Wayengummelwane wethu iminyaka, kwaye nje uswelekile. Waye elapha kanye phambi kwecawe ngobunye ubusuku. Kwaye ndandizama ukumenza aze ebandleni ngobunye ubusuku malunga neeveki ezintathu ezagqithayo, emile kanye phaya. Kwaye ndizama nje ukumcenga ukuba aze ebandleni, kukuba andicingi ukuba waya ebandleni okanye unalo naluphi uhlobo azibiza ngalo. Noko kunjalo unenkwenkwe yombhaptisi engumshumayeli, kodwa akazange abe nanto azibiza ngayo ekwazini kwam. Kwaye undulukile ngoku ukuya kuhlangana noThixo. Ke uya kuba semva kwemini ngolwesihlanu ngentsimbi yesibini ikhaya labangcwabi lakwakhutsi. Kwaye kananjalo umzawane uNeville kunye nabo baya kucula kunye nasemngcwabeni phaya. Kwaye ke ukuba nabani wenu ofuna ukuba khona ezinkonzweni, oko kungomsonge yesibini okanye ngomsonge yokuqala, ndicinga injalo. Hayi njalo mzalwane, kwaye yesibini enye yokuqala ingaba injalo. Ngeyesibini kwikhaya labangcwabi lakwakhutsi. Kwaye ngoku kusasa ngecawa ngomgqibelo iya kuba lusasazo, kwaye umzawane uNeville mhlawumbi uya kunazisa ngelo lixa nje oko ukuba singaba nenkonzo yempiliso ukwenzela ubusuku bangecawa okanye leliphi ixesha esiya kubuya ngalo ukuba ndibhabhile ukwehlela eFlorida ukuya kubona umzalwane uBosworth. Andiyazi nje ndiya kuphuncuka njani nje kuye. Kungonjalo ukuba ngothandekayo umhlobo, kwaye mhlawumbi ixesha lethu lokugqibela lokuhlangana kuba inkosi iya kuvumela kulo mhlaba. Kwaye yena andiyazi nokuba ndingaphuncuka kuye kanye kwamsinya okanye hayi. Kwaye andifuni kumka kuye, kodwa ndiyayazi njani kuba nezinye izinto ekufuneka uzenze. Ngoku kukho intetho enye endingathanda ukuyitsho ngeli xa kungekho abaninzi kunye nabantu abazizihlobo zam. Ndiyavuya ukubona udade uSmith phaya, ityeli lokuqala ndambonayo kwixesha elinye. Unjani dade Smith? Unyaka bethu, ndiyakholwa ityeli lokugqibela ndikubona eBenton Harbor. Ndiyathemba ukufika phaya ngelinye ixesha, kulungile oko. Ndiyakholwa ityeli lokugqibela ndakubonayo kwakusenkonzweni yomngcwabo eLouisville. Kwaye ndiyakhumbula dade Smith kakuhle indlela thina ndandiqhele ukuza ndimthathe ngesigadla xana besisaya kuya ezantsi ebandleni. Ilahle elidala letela lijinga ngasemva kwaso kunye neefenda ziphaxuzela, kwaye siyabanda, kwaye mna elinye inyawo lihleli ngaphandle. Oh bethu, amanzi amaninzi agqithile ukwehla ngomlambo kusukela ngoko dade Smith. Ewe mhlekazi, ulungile. Sibulela inkosi ngezo nkumbulo zixabisekileyo, kwaye futhi siyayithanda. Into enye, umntu othile angamangaliswa. Ngobunye ubusuku bendithetha nomzawane uFreeman phandle apha esitratweni, kwaye ngelinye ixesha omnye umntu wathi kwamsinya inkonzo igqithile, yintoni eyenza umzalwane uBrenham asuke amke kwaye ahambe? Nantsi into eyiyo, umfazi wam uyedwa, yabona. Kwaye ukuba ndiya ndithethe, ndiya kuthetha isiqingatha sobusuku. Kwaye nankuya ehleli phaya yedwa ixesha elininzi, kwaye eso sisizathu endikhawulezayo ukubuyela kuye, niyabona, ngexesha lasebusuku. Kuba ndiye ndithethe, ndithetha ixesha elide, ndiya kuthetha kulona isiqingatha seyure. Andikwazi nje ukugqitha ndithi, unjani wena ngobusuku, unjani wena, unjani wena. Andikwenzi oko, ndiyema nje ndize ndithethe, kwaye umntu othile uyahamba athethe malunga nento ethile kuzemva koko ndibe phaya iyure, yabona. Kwaye kungenxa yoko uhlala phaya aze alinde kunye nanjalo njalo. Kwaye kungenxa yoko injalo bendingafuni nje ukucinga ibe ngenxa yokokuba bendingafuni ukuhlangana nabahlobo bam ndize ndiqhawule izandla zabo, ndize ndivakalise ubudlelwana bethu kunye nanjalo njalo, kodwa ibisisizathu solwahlobo. Ke ngoku wonke umntu makabe semthandazweni ukwenzela abagulayo nabaxhwalekileyo. Kwaye uNkosikazi Harvey ukuyo yonke laa ngxaki uya esiba ngophilayo. Ewe mhlekazi, kwaye andiboni mna ngoku kungabakho kangangoko ndisazi umntu othile ugqirha apha. Kwaye ukuba ndiphosile ngapha kweli qonga, Thixo ndixolele, kodwa ndiyakholwa uThixo uya kubathwalisa uxanduva abo ugqirha ngabakwenzileyo emfazini. Ndiyakholwa ekutyandweni, ndiyakholelwa emayezeni ngokuqinisekileyo, ndiyalikholelwa. Ndicinga uThixo uthumele bona apha ukuze basincede nje into ekwanye njengoko wathumela umakhenikhi ukwenzela iimoto kunye nanjalo njalo. Kodwa laa mfazi mncinci Ugqirha umbeke emva waza wathi wayezele ngumhlaza akukho nto ebinokwenziwa. Umama omncinci wemfumba yabantwana. Ndehla ndaya kuye ndaze ndazama ukucacisa kuye kungathini okuya ngomthandazo. Kwaye usemtshanje umfazi malunga namashumi amabini anesihlanu. Kwaye indlela awathi uThixo waphilisa ngayo usana lakhe oluncinci. Kubizwa usana lomangaliso ngaphaya kwisibhedlela sabantwana ngoku. Kumkhuhlana wobuchopho kwaye enjalo ukubambi kakhulu imephu yomfo omncinci eyayiyiyo. Yaza inkosi yayiphilisa kwangoko. Bona oogqirha ababanga nakho ukuyiqonda. Ndehla ndaya kunkosikazi Harvey ndaze ndathi, "Nkosikazi Harvey, oogqirha bakuncamile." "Ewe mhlekazi, iyi." Kwaye umyeni wakhe wathi, "Ewe, akukho nto inokwenziwa, ugcwele ngokupheleleyo ngumhlaza." Ndathi, "Kulungile, ngoku into esifuna ukuyenza ukukholwa uThixo okokuba uThixo uya kukuphilisa. Ndaze ndathi, "Yenze kanjani? Umhlaza ungangamki kwangoko, kodwa ukuba siyathandaza, ngoko ubomi bomhlaza buyemka. Ungagula okwexeshana noko kwaye ndathi ungafumana isiqabu kwangoko." Ndaze ndathi, "Kuze emva kweentsuku ezimbalwa ungagula kakhulu kunangaphambili." Kodwa ndathi, "Ufanele ubeke ukholo lwakho ngokuchasene nomhlaza." Ndathi, "Ukuba umhlaza uyaphila, wena uyafa. Ukuba umhlaza uyafa, wena uyaphila." Ndaze ndathi, "Ngoku siza kuthandaza." Kwaye sathandaza kunye nabo bonke ubungqina endithe ndabubona. UThixo wawuchukumisa umzimba womfazi kwaye kwangoko waba ngcono. Waya ngaphaya ukuya kubona umama, wahambela ubumelwana xana wayekobunjalo ububi engenazintlungu. Kwaye ngoko emveni malunga neentsuku ezintathu waqalisa ukugula kwakhona. Kwaze emva koko wafumaniseka ukuba isixeko sitshilo ukuba baya kuhlawula ityala likagqirha ukuba oogqirha baya kuyityanda. Kwaye ngoku ukuba andilungisanga uThixo andixolele, kodwa bathabatha la mama usemtsha benza isilwanyana sokulingela ngaye. Bamthabathela phaya baze bakhupha amathumbu akhe esiswini sakhe nayo yonke into. Bathabatha macala isinyi ekusebenzeni kwamathumbu baza bawatyhalela emacaleni. Kwaye wayesetafileni yokutyana iiyure ezilithoba kunye nento ethile. Umongikazi wathi ibikhangeleka okwendawo yokuxhela, apho balahlela imiphakathi yakhe ukusuka kwindawo kuya kwindawo. Baza bafaka isiyilelo maqanda seplastiki kunye nemibhobho yeplastiki. Oko kucacile, kodwa oko yinyani. Kwaye amathumbu eplastiki kunye nezinto ezinjengeziya baze bamshiya umfazi elele kulaa ngxaki. Ndathi, "Endleleni yam yokucinga, bona oogqirha banetyala lokubulala." Wabaxelela wathi, "Umzane uBrenham undithandazele." Ndaze ndathi, "Siza kukukholelwa ukuba umhlaza wethu ukokuba umhlaza ufile." Ndathi, "Ndineendaba zakho, umhlaza wakho uyaphila." "Angayixela njani? Wawungaphakathi, akukho x-ray inokuwuxela umhlaza akunakuxela umhlaza nge-x-ray, yinyama ngokwayo, akunakuyibona. Inye kuphela into yokwenza kukuyinqunqa emfazini uze uyisike ibe ngamasuntswana. Yiloo nto ngoku ukuba ebingumfazi osemncinci bendiya kumyeka nje avavane ukholo lakhe ngakuThixo endaweni yokwenza isilwanyana sokulingela kumntu onjeya. Ngoku ukuba andilungisanga, ukuba ndineenjongo engalunganga, ndifuna uThixo andixolele, niyabona. Kuba andifuni nicinge ukuba andikholelwa ekutyandweni okanye andikholelwa koogqirha nakwizinto. Konke kulungile, kodwa ndicinga nifanele nazi oko nikwenzayo ngaphambi kokomba emntwini, hayi ukubasebenzisa nje ukufunda ngolwa hlobo. Injalo, kwaye ngoku kakade akanakuphila. Yiloo nto ukuba uyaphila ukuqinisekileyo iya kuba ngomnye wemikhulu imimangaliso eyakhe yenzeka." Xana umfazi wajonga ezantsi waze wabona amathumbu akhe kwelinye icala kunye nezintso zakhe kufanele zisebenze kwelinye icala, wasuka nje wasweleka ngolu hlobo. Wasweleka kutheni? Yayingeyonto, usizi lwento encinci yayimkile. Kwaye nje malunga namashumi amabini anesibini okanye amashumi amabini anesihlanu iminyaka ubudala umama onesithathu kanye isine sabantwana abancinci amele ukubakhulisa. Eyona nto elusizi endakhe ndayiva ebomini bam, ndathi kwindlela yam yokucinga ugqirha unetyala. Ukuba uye wathabatha la mfazi ukwenzela ukufunda ngokuba isixeko siza kuhlawula ngaloo nto, ngoko oko akulunganga, bingafanelanga kuvunyelwa. Kulungi, ndiyakuxelela mzalwana, yona ayinakungenzeki. Kwaye yona inokwenzeka kwaye kananjalo mhlawumbi ngokuba andazi indoda eyayisuke ingawo eCalifornia nonke niyayilandela ngokwenu ephepheni yathandazelwa kwaye le ngalo yayisukile apha sele yagqiba ukukhula ukwehla de iminwe yaphuma kuyo ngoku ukuya kuphuma kwingqiniba ukuya kuphuma kwisihlahla ukuya kuphuma esandleni kunye neendawo ekudibaneni kweminwe nesandla zazibuyele eminweni niyabona yona ikwindiyakholwa iHerald of Faith qho ngenyanga qu naxana ikhuphe izandla zayo ngokufana noku ibonise apho ingalo yayo yayisukile apho ithe yakhula khona qho ngenyanga indlela evele ngayo namalunga nonyaka. Ngokuqinisekile injalo loo nto ndiyakholwa iyinto enqabileyo yabona iyinto enqabe kakhulu kanye ethubeni ndakhe ndeva ngayo ngoku kunye nomzawana uBoswet wathandazela umfazi ngobunye ubusuku kwaye ndandinomnye emhlanganweni wam kodwa umzawana uBoswet kwaba ngoko nangoko owam wathabatha ithuba elidana lokuba yona yenzeke wathandazela umfazi ngoku ndibufundile ubungqina bomfazi wayenomfazi engenampumlo yatya impumlo yakhe yasuka kwaye nentsasa elandelayo umfazi wayenempumlo ngoku ndiyakwazi oku ngoku lowo ngumzawane uBoswet encwadini yakhe ebizwa uKristu umphilisi liyakhona okanye umzisivula enye ngoku bubungqina bomfazi negama lakhe nedilesi kwaye wenza abamelwane bakhe noogqirha nayonke into engenye kubonakalisa bona bokuba yenzekile ngoku eLittle Rock aKansas nobunye ubusuku egumbini ndathandaza phaya hayi eLittle Rock kodwa eJones Hall okokuba bendiyakuthandaza ndathi ndiza kuhlala de ndithandazele umntu wokugqibela ndandineentsuku ezisibhozo kunye nobusuku eqongeni yabona kwaye ngoko kwaye egumbini kwakukho umfazi owezayo wayenetshefu phezulu ngokufana noku ndaze ndacinga wayelila ndaze ndathi ow ndiyaqikelela yayiyeyesibini okanye eyesithathu intsimbi kusasa ndathi musa ukulila dade uthixo ngumphilisi wathi andilili mzawane uBrenham wayisusa wayengenampumlo oogqirha babethe umhlaza awugqibile ukutya ukwehla ukuya kwithambo elimhlophe kuye ndalibonakala ndaze ndamthandazela ndaze ndacela inkosi imphilisi kwaye malunga nezine okanye ezintlanu iiveki ukusukela ngoko ndandiseTexarkana kwaye phaya yayelinene elinxibe kakuhle lihleli phaya lathi ndingaba nelizwi nje mzalwane uBrenham wamsinya njengoko waphakama waya eqongeni omnye wabancedisi wazama ukumthulisa ndathi kulungile masibone lathi uyamqonda lo mfazi usemtsha ndathi hayi andiqondi wathi umfazi ukuba ujonga kulo mfanekiso ubuya kuwuqonda kwaye waye engumtshabalalisi eTexarkana kwaye lowa yayingumama wakhe enempumlo entsha ikhulile ibunjwe njengokufana nenye ngoko oko kubonisa ukuba uThixo ndibonile isenzeka ngoku uThixo angakwenzela umncinci unkosikazi Harvey oko kwaye ndiyathandaza ukuba uyayenza kuba usizi lwento encinci lifuna ukuphila zantoni ingaba ubunento ethile.
Now this man could not swallow even saliva. He liked to die, like I told you, because the one who fish he didn't know what the Lord wanted for us. And the family were all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even seeding farther up, but it did. For 4 days and nights, when we finally come back there, he was going to go on out to a lake out past the place 19 miles out of Chattanooga. And then
The axe from the trailer cut right straight in half and dropped me right down about three blocks. And my sister-in-law's house, where this person had been in the hospital there in Chattanooga. Well, we went up to see them. We prayed for the man. And God wonderfully restored where that man had no stomach, no bowels, and nothing down there, Brother Bill. And that God restored that man completely whole from him down. Now that's nothing at all.
Amen. Amen. Yebo, ilungile lo nto nayo. Ebe ngokuqinisekileyo uyakuyenza yena ngumphilisi.
Yes. Yes. Yes, brother. Sure.
Bendiya kuqiniseka ke bendiya kuthemba ukuba uThixo uya kuyibuyisela kuwe nyanga ungayithabatha uze umbonise oko kunjalo ngokuchanekileyo yenzelwe ubungqina kuzuko lukaThixo thandaza ukuba uThixo uya kuyenza o yena ukuba yena nguThixo usomandla angenza zonke izinto ukuba akanakuzenza zonke izinto akanguye uThixo usomandla. Kukho into ethile eyasenza thina oko sikuko kwindlela esiyiyo okanye besiya kuba nentloko njengentaka okanye into ethile endleya ukuba bekungekho gcisa ngasemva kwethu ukwenza ngamnye wethu abe nokumila kukwenza umthi wompoki, umthi wompampiri, umthi wesuni kunye nokwahlula phakathi kwayo oko ikuko ukusenza thina hayi nge abanye babe noboya kunye nabanye babe nentsiba kunye nabanye babe neemfele okokuba uyabona ligcisa emveni kokuya olawula okuya kakade yena ubambe zonke izinto ezandleni zakhe kwaye ndiyayazi yena angenza zonke izinto kwaye siyakuyithandazela siyakuthandaza.
Right.
Injalo, sine?
Yes, ma'am, it's all right. Go ahead.
But I know he's a prayer answering God, and I know he's still healed.
Amen.
Because my hip was giving me so much trouble, I couldn't hardly sit down at this thing, you know, it wasn't painless, but it's down. That growth on my hip, and you prayed for me the other Sunday, thank God it's gradually getting away, if I don't even
think. Ewe, ma'am, konke kulungi, kubeka. Amen. Ngiyayazi, bendizama ukucinga, Dade Snyder, ngelinye ixesha, xana ndandimile apha kulaa ntambiso ndacinga, ndamxelela umzana uCox ndathi, andiyi kuzama nokuzama nanye yaloo mihlangano yocalulo ezantsi emnqubeni. Oh, andiyazi indlela umtyholi enza ngokukhohlisa ngayo, Dade, indlela ayenza ngayo, ngiyayazi. Endixelela malunga noku kucalula kwaye apha kwenzekile ndafumanisa ukuba udade kankosikazi Wood apha andizange ndabona namnye kubantu babo igquba labo babephiliswe ngela xesha kwaye wonke umntu kutheni niyayazi yipesenti enkulu yabo bantu abathi baphiliswe kwaye emva kweinto engaqhelekanga ngoku udade wabo ndikhe ndatya isopolo kunye naye ngobunye ubusuku malunga neeveki ezimbini phambi kokuya oh, isezantsi kude ezintabeni zaseKentucky. Kwaye nje ndiyayazi wayenelizwi elifana nonkosikazi Wood kwaye kwakungakhanyi kakhulu egumbini kwaye andizange ndamgala kakade. Ndandithetha kakhulu nomyeni wakhe, walungisa isopolo kwaye saphuma saze sahlala phantsi satya saze sabuyela ngaphakathi. Ndathetha nomyeni wakhe, ndaphakama ndaphuma. Kwaye uThixo ongumgwebi othembekileyo wam uyayazi ndimile epulpitini. Andizange ndamqonda laa mfazi. Kwaze emva koko, emveni kwenkonzo yempiliso yayiphelile, ndenza ubizo lwesiguqu ukwenzela abone ukuba baguquke. Kwaye wayenekratshi kakhulu ngokuchasene nawo. Kwaye waguquka waze wanikela ubomi bakhe kuKristu. Waphakamisa isandla sakhe sokuba uya kunikezela ubomi bakhe kuKristu. Kwaye wayelila emveni kwayo yonke intambiso igqibile ekwenzeni ubizo lwesiguqu sam. Kunye nanjalo njalo, kwaze emva koko kwenzeka ndiphethuke kwaye apha yayingumbono. Ndaze ndabona umntakwabo owayengudade, lona yayingudade wabo kunye nabo kunye. Ndaza ndacinga yayingumfazi kaTshali ngokuba ndandimazi ehleli etafileni ngenye imini ezantsi phaya endlwini kaTshali, umfazi wakhe omncinci into encikana. Inkosi yandibonisa ingxaki awade waba nayo. Kwaye kusukela kulaa yure, inkosi yachukumisa umzimba wakhe ehleli phaya etafileni ngoku. Thoni, apho sasikhona ezantsi phaya saya kuzingela oonomatse, kwaye inkosi yachukumisa umzimba wakhe yaze yathabatha le nto wayenayo yokuba anxibe yonke bonke ubomi bakhe yasuka kuye. Nje ehleli phaya kwaye umfazi omncinci ngasoloko etyela kude kakhulu ekupheleni kwetafile, kodwa namhlanje uzila wasondela waze wasusa wasondeza isitulo sakhe waza watyela ecaleni kwam. Zange ayazi into awayeyenza. Umyeni wakhe ehleli ngolu hlobo kwaye umzawane uBanks ehleli phaya kwaye thina sithetha, kwaye washukuma waze wathabatha isitulo sakhe waze wasibeka ngapha ecaleni kwam. Kwaye ibe ingokwesizathu inkosi yabonisa umbono kanye phaya, kwaye ndabiza umyeni wakhe ngokuba yayiyingxaki yamanenekazi. Ndaqalisa ukumxelela malunga nokwenzekileyo. Wathi, "Mzwana uBrenham, leyo yindlela kanye eyenzekileyo ngayo kanye ngolwa hlobo." Kwaye phaya wamxelela yaze inkosi yamphilisa. Kulungile. Kwaze emva koko, emva kokuba inkonzo iphelile ngobunye ubusuku, kwaye lo dade ndimbonile lo Charles uSemcha kunye nalo mfazi bekunye, ndacinga lowa kumele ukuba ngumfazi wakhe, kodwa umfazi wakhe ugwanqa kwaye lona ngontloko imnyama umfazi. Kwaye kwenzeka ndiqaphele umbono usiya ngaphaya ekoneni ngapha, kwaye wayehleli phaya esula amehlo akhe, kwaye inkosi yabonisa umbono emveni kokuba waye ubizo lwesiguqu, emveni komhlangano womthandazo wawuphelile, impiliso yabagulayo kunye nobizo lwesiguqu lwalwenziwe. Kwaye uThixo walinda de aguquke aze anikele ubomi bakhe kuye, kwaye emveni koko wajika waze wamphilisa. Kwaye yena une iingxaki zakhe zimenze wadumba iminyaka, kwaye wehla kakhulu kunye nento yonke denku, neenyawo zakhe zashwabana apho konke kube kugqithile kuye ityhefu emzimbeni wakhe. Uziva ngcono kunokuba wakhe waziva kwiminyaka, yabona. Kwaye indlela inkosi ngobabalo lwayo olumangalisayo iyakwenza okuya, ndicinga oko kumalunga nebalo, akunjalo Dade Wood? Kunye nendlela ayenza ngayo emveni, uthini, isiqhenqa sobunzima ngeveki, oh, yena nguThixo akanguye. Ngoku ndiyakuxelela isizathu endithe kumzalwane uNevin, bendicinga mhlawumbi ube enomyalezo wobu busuku. Wathi, hayi, akanawo. Kwaye ndinemibuzo embalwa apha ebishiyekile, ndizive ndibophelelekile ukuba ndihle ndize apha kwaye ndiphendule le mibuzo. Emva koko ndinemibini okanye imithathu ngaphezulu mhlawumbi endingayi kuba nako ukuyifumana ngobu busuku. Ndifuna ukunibonisa eminye ebe ingenisiwe isuka kumshumayeli, umzana uNeville nje okanye uBhila usandula kuyizisa kum. Yintoni amatye ayimeleyo kwisityhilelo 21:19 nakuma-20? Cacisa izilo ezine zesityhilelo isihlanu. Uthetha isithandathu, ayisosityhilelo isihlanu, sisithandathu ndiyacinga. Kwaye ngobani la madoda amakhulu angama-24? Yintoni usinga olubomvu eliluthethayo kwiGenesis 38? Kuphi apho izipho kufanele zithunyelwe malunga nokufa kwamangqina amabini, isityhilelo 11? Baya kubaphi abangcwele emveni kwelawulo lweminyaka eliwaka, kwaye loluphi uhlobo lomzimba abaya kuba nayo? Siya kuzigweba njani iingelosi? Ziba yintoni iinwele kwiingelosi zamaKorinte okuqala ukuthetha malunga neminye elungileyo? Leyo yeminye elungileyo. Mhlawumbi andiyi kuyifumana ngobu busuku, kodwa kuba iNkosi ithandile, ndiya kuzama ukuyifumana kwixesha elilandelayo sisizela okuya. Ndinelunge kakhulu apha ngobu busuku, ke nje siya kuthandaza ngoku size sicele iNkosi isincede kwaye siya kuya ngqo kuyo okulandelayo. Oh, 35:40 emizuzu. Ngoku, bawo wasezulwini osikelelekileyo, sinombulelo kuwe ngako konke othe wena wasenzela kona. Kwaye, oh, imangalisa kakhulu indlela ubabalo lwakho olufikelela ngayo ezantsi. Ndiyacinga ngoku ngobunye ubusuku kunye nelaa qabane lam lincinci, oh, ligula kakhulu kwaye wena weza ekubonakaleni. Umkhuhlane wakhe waqalisa ukwaphuka kwangala yure kwaye waphela ngokupheleleyo ngoku. Ndibulela wena kwaye ndithandaza nje ukuba wena uya kuba naye ngamnye ocele isicelo ngobu busuku, kwaye sazi kancinci de ize ekhayeni lethu into othetha yona umthandazo omncinci. Oh, Thixo, intoni okunjani? Okunjani ukuba yinene othe wena wakuko? Kulaa yure xana ugqirha ebeya kumka aze athi, andiyazi, andizange ndabona nanye into eyenza ngokufana nayo. Kuze emva koko iNkosi uYesu ingene kubonakaleni. Oh, Thixo, uyinene ngenene kuthi, kwaye sivuya kakhulu ngayo. Siyathandaza usixolele zonke iindlela zethu zobuvila neendlela zethu zobuyatha. Kwaye, oh, sikhumbule njengosi okokuba singabantu abayinyama kwihlabathi elimnyama, hlabathi lobumnyama nesono nembutumbutu. Kwaye sijonge ngomkhusane njengoko sinjalo ogqubuthele ubuso bethu. Kwaye sibona kuphela, kwaye siyayazi njengoko sisenza ngokobuntu apha. Kodwa ngenye imini, xana la mkhusane uphakanyisiwe, siya kukubona wena ubuso ngobuso kwaye sazi njengoko sisaziwa. Leyo yimini esiyilangazelelayo. Siyathandaza bawo ngoku ukuba uya kusinceda njengoko sizama ukwazisa abantu ilizwi likaThixo ngokwezicelo zabo. Susa konke ukugula kuthi, sidinga wena Nkosi, kwaye siyathandaza ukuba uya kusinika. Yenza iinceba zakho zinikezwe thina kuba siyicela egameni likaYesu. Amen. Ngoku, ekuphenduleni imibuzo, andinguye ongcono elizweni, niyayazi, kodwa ndiya kuphendula nje ngokungcono kokwazi kwam. Apha yayingomnye endathi ndaqala ngawo ngobunye ubusuku, kwaye kwafuneka ndime. Ngamoya mnye, sonke sabhaptizelwa emzimbeni kaKristu. Nonke niyakhumbula ukuba lowa yayingumbuzo endandikuwo oko kufumaneka kakade kumaKorinte okuqala 12. Ngexesha thina sisamkela uzalo olutsha, oku kuyenzeka, iye le, ingaba olu lubhaptizo lukamoya oyingcwele, okanye ingaba kukho ubhaptizo lakwamva, okanye ingaba luzaliso? Ngoku kukho wenene umbuzo, kwaye singachitha lonke ixesha lethu kanye kulowa, kwaye ngobu busuku kunye nangomso busuku kunye nanjalo njalo. Iyakuquka, iyakuthabatha kwaye ibophelele yonke iBhayibhile ihlangane. Sonke isibhalo kufuneka sihlangane kakuhle kunye naso sonke esinye isibhalo seBhayibhile. Kodwa nje ekuzameni ukwenza yona nje ngokukhawuleza, icace njengoko ndisazi yenziwa njani. Hayi, xana ukholwa kwiNkosi uYesu Kristu, ngoko unozalo olutsha. Xana ukholwa kwiNkosi, wamkela ingcinga entsha, ubomi obutsha, kodwa asilo bhaptizo lukamoya oyingcwele. Yabona? Ufumana uzalo olutsha xana ukholwa, ufumana ubomi obungunaphakade. Isisipho sikaThixo akunika sona ngobabalo oluzimele geqe ngokwamkela isipho athi uThixo akunike sona. Lowo uwevayo amazwi am aze akholwe kulowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade. Unobomi banaphakade, olo luzalo olutsha uguqukile, ithetha uphendukile. Kodwa ubhaptizo lukamoya oyingcwele lukubeka emzimbeni kaKristu, ungeniswa kwizipho ukwenzela inkonzo. Ayikwenzi umKristu ungaphezulu, ikubeka nje emzimbeni wezipho. Yabona? Ngoku, ngamoya mnye, amaKorinto kuqala eshumi nesibini, sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye. Ngoku uthi uPaulus, kukho izipho ezahlukileyo kwaye emzimbeni zizipho zikamoya ezilithoba, kwaye kulo mzimba ufanele ubhaptizelwe emzimbeni ukuze ufumane esinye sezi zipho ziza kunye nomzimba. Kodwa ngoku ekubeni nobomi obungunaphakade nokuba ngumKristu, ungumKristu sukela ekukholweni kwakho. Ngoku oko asiko kukholwa ngokuzenzisa, oko kukukholwa ngokunyanisekileyo kwiNkosi uYesu kwaye ukumamkela yena njengomsindisi wakho. Uzalwa ngokutsha kanye phaya kwaye unobomi obungunaphakade, uThixo ungena kuwe. Ngoku qaphela, ubomi obungunaphakade, uYesu wathi, lowo uwevayo amazwi am aze akholelwe kulowo owandithumayo unobomi obungunaphakade, kwaye akezi emgwebeni kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini. Usisidalwa esitsha ngoko. Ngoko uPaulus wahlangana nabanye babo bantu phezulu kwizenzo ishumelinethoba, babenomshumayeli phezulu phaya owayeligqwetha eliguqukileyo ogama lingu-Apolo, kwaye u-Apolo wayeyindoda enamandla ezibhalweni kwaye wayeqononondisa ngezibhalo ukuba uYesu waye enguKristu. Yabona, ngoku qaphela, u-Apolo ngelizwi wayeqononondisa ngelizwi. Ukholo luza ngokuva, ukuva ilizwi. Lowo ulivayo ilizwi lam aze akholelwe kulowo wandithumayo unobomi banaphakade. Niyayifumana? U-Apolo ngelizwi wayeqononondisa, kwaye lana yayingamaKristu babengabalandeli abafundi, kwaye u-Apolo wayeqononondisa ngelizwi ukuba uYesu waye enguKristu, kwaye babenovuyo olukhulu kwaye belamkela ilizwi noko besazi kuphela ubhaptizo lukaYohane. Kwaye xana uPaulus wagqitha kumantla olwandle lwaseEfeso, wafumana aba bafundi waze wathi, ingaba namamkela na umoya oyingcwele kusukela nakholwayo? Yabona, ngoku xana nakholo, uYesu wathi, ninobomi obungunaphakade, olo luzalo olutsha, leyo yinguquko yakho, ukuguquka. Kodwa ubhaptizo lukamoya oyingcwele ngamandla kaThixo okuba ubhaptizelwe, kwaye uphantsi kwezi zibabalo zikamoya zilithoba zokuba zisebenze ngawe njengo ukushumayela abavangeli, bapostile, abelusi, baprofeti, kunye nazo zonke izipho zomzimba ziza koku xana ubhaptizelwe kulo mzimba. Kwaye oko ayikwenzi ongaphezulu umKristu, ikubeka nje ngokwendawo kwindawo yokuba ube ngumoya olungiselelayo ebandleni loThixo ophilayo. Ngoku niyayifumana? Yabona? Ngoku umbuzo nanku masiwuphendule nje ngamnye ngamnye. Kukho imibuzo emithathu. Ngamoya mnye sabhaptizelwa emzimbeni kaKristu, injalo loo nto amaKorinto kuqala ishumi nesibini ayakunikeza impendulo koku. Ya, kulungile. Ngela xesha samkela uzalo olutsha, oku kuyenzeka na? Ingaba kunini? Oko koko bafuna ukukwazi. Ewe, ngamoya mnye, hayi, hayi, ngamoya mnye sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye. Yabona, oko akukho xana uzalo olutsha luqalisa. Uzalo olutsha luqalisa xana ukholelwa kwiNkosi uYesu. Ngoku jonga, akukho nantoni enye. Ngoku phulaphula, yintoni onokuyenza ngaphandle kokukholwa? Yintoni engaphezulu onokuyenza? Yintoni onokuyenza malunga nako okungaphezulu kunokuba nje uyikholelwe? Ndixelele into ibenye onokuyenza. Akukho nento enye onokuyenza engaphandle kokuyikholwa. Ngoku ukuba nantoni isuka ngaphandle kokholo lwakho, ayiso senzo sakho, sisenzo sikaThixo. Ngoko ke, ngoku ukuba besikutshilo okuya xana amaxesha amaninzi ndiyibonile, amaxesha amaninzi abantu besamkela ubungqina bokuqala bokuthetha ngeelwimi njengomoya oyingcwele, kwaye ngamanye amaxesha ukushukumisa abantu okanye ubampampathe usithi, yitsho 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 yitsho, niyayazi, phindaphinda igama kwakhona nakwakhona, yitsho yitsho yitsho. Yabona, yinto ethile oyenzayo ngokwakho, kwaye ayiyenzi asiyonto. Ungafumana ukubhideka kweelwimi, ungafumana ezininzi izinto nemizwa, kodwa ukuba nantoni isuka ngaphandle kokholo olulolwakho, ifanele ibe sisipho esingcwele sikaThixo esinikwezwe kuwe. Yabona, kwaye ngamoya mnye Sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye. Injalo loo nto, uyabona? Ubhaptizo lukamoya oyingcwele sisenzeko esahlukileyo kuzalo olutsha. Okunye luzalo, okunye lubhaptizo. Okunye kukuzisela ubomi obungunaphakade, okunye kukunika amandla. Inikeza amandla kubomi obungunaphakade, uyabona? Ukuwasebenzisa. Ngoku niyayifumana? Kuhle, kulungile. Ngoku apha kokunye kuzokwesibini okungcono endithe ndaba nakho ngobu yabusuku. Waye uphi umoya kaYesu kwiintsuku ezintathu umzimba wakhe wawusengcwabeni? Wawuphi umoya wakhe? Ngoku umoya wakhe, ukuba uya kulandela izibhalo, kulungile. Singazisa nje iindawo ezininzi, kodwa andazi, ngubani onebhayibhile? Zalwane uStrik, unayo iBhayibhile? Kulungile. Mzwana uNeville, unayo? Ndifumanele iindumiso, ishumi elinesithandathu, ishumi. Kwaye ngubani omnye? Dade uWood, unebhayibhile apho? Kuhle, mzwana uStrik, kulungile. Nawuphi? Ndifumanele izenzo, isibini, amashumi abini anesixhenxe. Izenzo, isibini, amashumi abini anesixhenxe. Kwaye ngoku, indawo yokuqala, xana uYesu wafayo, xana usifa, umzimba wakho uyafa, igama ukufa lithetha ukwahlukaniswa. Nje ukwahlukaniswa kwabakho obathandayo. Kodwa apha watsho oku kungcwele Yohane, isahluko seshumelinani. Lowo uwevayo, hayi ndixoleleni, oko kungcwele uYohane, isihlanu mashumi mabini anesine. Lowo uwevayo amazwi am unobomi obungunaphakade. Wathi uYesu kuMarta oweza kumhlangabeza yena, wathi, ukuba wena ubulapha, umntakwethu ngebe ebengafanga, kodwa nangoku, nantoni na othi wena uyicele kuThixo, uThixo uya kuyinikezela kuwe. Wathi, ndiluvuko nobomi. Yabona, lowo ukholwayo kum, nokuba ebefile uya kuphila, kwaye nabanye na ophilayo kwaye akholwe kum akasayi kufa. Ngoko, kukho inxalenye yethu engafiyo. Kwaye njengoko nje ndize ngomgca wezibhalo, yonke into enesiqalo inesiphelo. Zizinto ezingenasiqalo ezingenasiphelo. Ngoko ke, xana sisamkela uKristu, uThixo, siba ngoonyana neentombi zikaThixo. Kwaye ubomi bethu abunasiphelo njengokuba ubomi bukaThixo bungenasiphelo. Sinonaphakade. Ngoku, igama ixesha elide, sibe sigqithile kuyo. Igama ixesha elide, sisithuba sexesha. Xesha elide, kwaye sihlomele ixesha elide. Kwaye sifumanisa apha ukuba inesiphelo. Njengokufana nako konke ukuva ubunzima, kwaye zonke izigulo, nayo yonke intsizi, nako konke ukohlwaya, nesihogo ngokwaso sinesiphelo. Kodwa ubomi obungunaphakade abunasiphelo, kuba abunasiqalo, abunakufa ngokuba abuzange bazalwa. Abunasiqalo samihla, abunasiphelo saxesha. Ngoku, indlela ekuphela kwayo esinokuphila naphakade, ingokwamkela into ethile engunaphakade. Kwaye uThixo wayekho phambi kokuba kwabakho nanye into yayinguThixo. UThixo akazange abe nasiqalo okanye isiphelo. Kwaye uThixo wayengulo moya mkulu, simfanekisela yena njengemibala esixhenxe yomnyama, egubungela umnyama eneneni. Ubuya kugubungela umhlaba ukuba ubungabethanga umhlaba. Ngamanzi nje kwisangqa segophe lomhlaba awenzayo. Kodwa ngoku, njengoko uThixo engunaphakade, kwaye wayengogqibeleleyo, uthando olugqibeleleyo, uxolo olugqibeleleyo, uvuyo olugqibeleleyo, ukwanela okugqibeleleyo, yonke loo mimoya isixhenxe, njengoko sifika kwisityhilelo, iyavela, yayisenza uThixo. Yayikukugqibelela yonke into engenye ngaphandleni kokuya, ibe iyinto ethe yagqwetheka ukusuka kokuya. Ngoku, indlela ekuphela kwayo esinokubuyela emva kwingqibelelo, ukubuyela emva ngako okuya, ingqibelelo, leyo inguThixo. Ngoko, siza kwingqibelelo, ngoko sinobomi obungunaphakade, ngaphandle kwesiphelo okanye ngaphandle kwayo nantoni. Ibubomi nje obungunaphakade. Ngoku uthetha ngomphefumlo, umoya, kuba sibeka imizimba yethu phezu kwengcwaba labona bangcwele bethu ukwenzela lo mzimba. Kwaye umzimba indawo yokuqala, xana uThixo, uLogos, owathi waphuma kuThixo, Okanye, njengoko ndikhe ndagqitha kuyo, iKatolika iyibiza yona ubunyana bukaThixo banaphakade, nto leyo, njengoko bendikhe ndatsho ngaphambili, igama alenzi kwantsingiselo. Yabona, akunakubakho unyana ongunaphakade, ukuba unyana kufanele abe nesiqalo. Kwaye ke uYesu wayenesiqalo, uThixo akanasiqalo, yabona, kodwa unyana hayi ubunyana banaphakade. Kodwa unyana owaye kunye noyise kuqalekeni yayingulogos owaphuma kuThixo, kwaye yayingumzimba welizwi likaThixo owaphumayo, isimo sobuntu esasingenamehlo njengoko ubona, iliso elingcono, sasingenazindlebe njengoko usiva. Kodwa ukuva kungaphezulu kakhulu, yabona, yayingumzimba welizwi owathi wonke lo mnyama wazithobela kumzimba welizwi. UMoses wawubona wona xana wona ugqitha ngeliwa ngolwa hlobo, wabona indawo yangasemva wathi ukhangeleka njengendoda. UAbraham wambona xana wehla wangena enyameni yomntu waza watya ithole, wasela ubisi, watya ibhotolo. UAbraham wambona njengoko wangenayo waza emva koko wanyamalala kanye ngoko kuwo. Siyafumanisa ukuba imizimba yethu yenziwe ngamalungu omhlaba alishumi elinesithandathu omhlaba aye nje ahlangane, kwaye uThixo uyawahlanganisa aze afake iingelosi ezimbini kule mizimba. Iingelosi ezema zaza zathetha, kwaye iingelosi yayingamadoda kwenye, kwaye ngelaa xesha ngoku qaphela, siyafumanisa ukuba yayingubani uMelkisedeke kuphela uThixo ngokwakhe. Ibingenakuba ngomnye, kuba waye engukumkani weSalem leyo iYerusalem. Wayengenayise engenanina, wayengenakuba nguYesu kuba wayenoyise nonina, wayengenasiqalo samihla engenasiphelo sabomi. Mnye kuphela onako oku ya nguThixo, yayinguThixo ehleli apha kumzimba welizwi. Iyabona, qaphela ukumkani weSalem ngoku uThixo waphila kuso isigaba ngabantu bakhe. YayinguThixo waye kuDavide owamenza ahlale phezu kwentaba, kwaye njengokumkani owaliweyo kwaye elila. Laa moya ukwam wabonakaliswa kuYesu unyana kaDavide owaliwayo eYerusalem waza walila. UYosefu wathengiswa ngamaqhosha angamashumi amathathu esilivere, wathiywa ngabantakwabo, wathandwa nguyise, wahlaliswa ngasekunene kukaFaro, kwaye akakho mntu owayenokuza ngaphandleni aze ngoYosefu, kwaye ixilongo lakhala aze onke amadolo agoba kuYosefu, umzekelo ogqibeleleyo kaKristu. Lowa yayingumoya kaKristu uphila ngaloo madoda, yabona? Ngoku apha, xana uYesu wafayo, yayinguThixo ebonakaliswa enyameni. UThixo waba ngumntu emithethweni yentlangulo, indlela ekuphela kwayo awayenokuthi umntu ahlangule ilifa elilahlekileyo likaIsrayeli. Bekufuneka abe ngosisizalwane, bekufuneka abe ngosisizalwane esisondeleyo. Incwadi kaRute icacisa kakuhle, kwaye kwafuneka abe sisizalwane. Ke uThixo kwafuneka abe ngozalana nomntu ukuze umntu abe nokuzalana noThixo. Yabona, unomoya kuye, umntu uyayenza xana ezalwa, ngokuba ingumoya wendalo, ngumoya wehlabathi, ngumoya uThixo weli hlabathi, uyinzala nje kaAdam. Umthi uphinda azivelise, utyani luphinda luzivelise, izilwanyana ziphinda zizivelise, abantu baphinda bazivelise, bayimveliso elisolotya lwendalo yemvelo. Niyayifumana? Ngoku xana umntu ezalwa, uzalwa nomoya kuye weli hlabathi. Eso sisizathu kufanele azalwe ngokutsha, kuba lo moya uza usuka ekukhawulweni nguyise nonina, nto leyo yayilukhawulo lwesondo, kwaye ngokuqinisekileyo engenakuphila naphakade. Ke ufanele azalwe ngokutsha, kwaye ngaphambi kokuba abe nokwenza oko, uThixo kwafuneka ehle aze amenzele indlela ukuba azalwe ngokutsha, ngokuba wayengenandlela yokuzihlangula, wayengenathemba, waye engenathemba, engenaThixo, engenaKristu ehlabathini elahlekile kwaye ephelile. Yena akukho nto anokuyenza ukuzisindisa. Yena wonke, akukhathaliseki ukuba wayengumbingeleli omkhulu, ukuba wayengubhishophi, ukuba wayengupopu, nantoni awayeyiyo, unetyala nje njengomntu olandelayo ke kwafuneka ithabathe lowo awayengena tyala ukuyenza kwaye okuphela kwakhe owayengena tyala yayinguthixo ngokwayo kwaye uthixo kwafuneka ehle aze abe ngumntu kwaye weza kwimo kaKristu ukuza kumilisa ulwamvila lokufa ukuthabatha ukufa akukhuphe ukusihlangula ukuze thina hayi ngemisebenzi yethu okanye ubulungisa bethu asinabo kodwa ngobaba lolakhe siyasindiswa ngoko samkela ubomi bakhe kule mizimba ifayo kwaye ngoku singoonyana neentombi zikathixo kwaye sinobomi obungunaphakade ngaphakathi kwethu singoonyana neentombi zikathixo ngoko ke uYesu ekubeni ephila kwaye akukho mntu akukhathaliseki ukhohlakele kangakanani okanye ulunge kangakanani xana kufuneka xana eshiya lo mhlaba akafanga usendaweni ethile kodwa unobomi obuya kutshabalala emveni kokuba ohlwayiwe esihokweni ngenxa yezenzo zakhe kodwa noko obabomi ufanele buphele lunye kuphela uhlobo lobomi banaphakade ngoku besigqithile kokuya ukuba umntu angaba ngumoni kwaye ohlwaywe naphakade akanakohlwaywa naphakade ngaphandle kokuba unobomi obungunaphakade ukuba unobomi obungunaphakade usindisiwe yabona ke lunye kuphela uhlobo lobomi obungunaphakade kwaye obo yizoyi ubomi bukathixo kwaye akanakutshabalala kodwa abangendawo bakwindawo yokulinda kwintuthumbo umgwebo wabo ukuze bagwetywe ngokwemisebenzi eyenziwe emzimbeni ngomhla wokugqibela ngoku kodwa thina izono zabanye abantu ziyabandulela ezabanye ziyabalandela ngoku ukuba siyazivuma izono zethu ulilungisa ukuba sixolele ngoko ke asisokuze sifuneke sime emgwebeni kathixo niyayifumana jonga amaromo isibhozo isinye ngoko ke ngoku akusekho kugwetywa kwabakukristu yesu abo bakukristu abagqithileyo ekufeni bangena ebomini yabona asinakugwetywa kwaye sasikukristu yesu abangahambiyo ngokwenyama kodwa ngokomoya yabona lowo uwevayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye ukuba bendamkelekile kukristu kwaye ukristu wathabatha ukugwetywa kwam kwaye ndamkela isicamakushelo sakhe sezono zam angathini ukundigweba uthixo selegqibile ukundigweba xana wagweba ukristu ngoko ndikhululekile emgwebeni ngoko xana ndibona igazi ndiyakugqitha phezu kwenu yabona kodwa ngoku ongendawo akanjalo uya kwindawo yentuthumbo kwaye siyayazi ukuba leyo inyaniso ongendawo uyaphila ukwindawo yentuthumbo ukwindawo apho angayaziyo leyo yindlela lemisholoko nabaxhulumana nemimoya babiza le mimoya yabantu abandulukayo olunye uhlobo lokudloba kunye neziqhulo ezimdaka kunye nezinto abazenzayo ukuba wakhe wabona nanye yazo kulungile theni aba khangela kunkosazana Piper phambi kokuba inqaku laphumayo lommangaliso kaDonny Martin bangaphi abalifundileyo elanqaku ewe abaninzi be ngokuqinisekileyo kwaye likwi-Reader's Digest ngaba uqaphele nje phambi kokuya kwaphuma unkosazana Piper oyena unesholoko ihlabathi lakhe lamazi amaphepha alishumi elinambini anikwe kwibali lakhe kwaye okwamashumi amahlanu iminyaka babe naye ihlabathi lonke kwaye ubungqina benzululwazi nayo yonke into okokuba ngokwenene uyathetha nabafileyo kwaye abantu bayavela intoni igama likathixo zange lachatshazelwa nangexesha elinye akukho nguquko akukho mpiliso ingcwele akukho nto malunga nayo yabona into eyekuphela kwayo eyayiyo yayingabo bantu bachazwa John akundazi ndingujorge owaye kwindawo ethile kwaye ndenza nje nanje kunye nanje nanje niyakhumbula laa ndawo esaya kuyo saza senza oko yabona yiloo nto kuphela abayaziyo baphelile badlulile kwiba bayinto engento eseleyo kuphela umgwebo indlela umthi ogobe ngayo leyo yindlela owangayo kwaye imeko ofa ngayo eso sisizathu ndahlukayo ekuthandazeleni abafileyo yabona isingxengxezo semithandazo okanye ubudlelwane babangcwele kunye nanjalo njalo ayinakuba njalo ngokwelizwi likathixo ayincedi ukuthandazela nabani emveni kokuba endulukile kuphelile ngabo bona ba bawugqithile umgca phakathi kwenceba nomgwebo bangabe baye kwinceba okanye baye kude kwinceba uYesu watsho njalo kwisahluko seshumelene sithandathu sikangcwele uMateyu wayifundisa kwisahluko seshumelene sithandathu sikaMarko ndiyakholwa siso indoda esisityebi noLazaro akukho umntu unokuwelela ngaphaya komda kwaye akasokuze awelele ngaphaya nantsoke yabona iyayigqiba ngoko kodwa xana uKristu wafayo yonke into kwafuneka ingqine ukuba yena wayenguKristu ngoku masiye embuzweni wakho into yokuqala iinkwenkwezi zala ukukhanya ilanga latshona inyanga ayavuma kunika ukukhanya kwayo umhlaba wagqabhuka amatye awo ekuhleni kwakhe kwaye yena wemka waya kushumayela kwimiphefumlo eyayisentolongweni eyayingazange yaguquka ekuzekeni kade komsindo kwemihla kanowa yena kwafuneka baqonde jonga kokuya kwaye ukuba kungenzeka kubekho umboni apha ngobusuku kucinge oko umzuzu ngenye imini le vangeli uyivayo ishunyelwa kanye ngoku kuya kufuneka ungqine ngayo ndaweni ithile uya kugoba idolo lakho nokuba ungubani ingaba lishumile waka leminyaka ukusukela namhlanje ingangabiyo kude kukusasa naphina apho ikhoyo uza kugoba ndaweni ithile kwaye uza kuva le vangeli inye ishunyelwa kanye emva kuwe kuba emveni kwaloo miphefumlo yayisentolongweni engazange yaguquka xana uEnoch kunye naxa bonke kubo bashumayela kunye noNowa nokuzeka kade komsindo kaThixo njengoko kunjalo ngoku elindele ukuba elaa xesha lifike kwaye uNowa noEnoch kunye nabo bonke kubo bashumayela kwaye abo bantu bahleka baze bahlekisa ngabo kwaye babesentolongweni waze uYesu waya washumayela kwimiphefumlo yayisentolongweni wangqina amazulu angqina yayinguye umhlaba wangqina yayinguye isihoko sangqina yayinguye ibhayibhile yatsho ukuba uDavide iminyaka emininzi eyagqithayo kwiindumiso kulungile mzalwana funda iindumiso ukuba ungayenza apho indumiso ishumi kuba akusayi kuwushiya umphefumlo wam kwelabafileyo ungasayi kumyekela owakho ongcwele abone ukonakala funda into ekwanye mzalwana khona apho uPetros washumayelayo kwizenzo isahluko sesibini umqolo amashumi abini nesixhenxe ngokuba ungasayi kuwushiya umphefumlo wam kwelabafileyo ungasayi kumyekela owakho ongcwele abone ukonakala funda imiqolo emibini ngasentla kwayo mzalwana ukuze ube nokufumana umxholo wayo kuba uDavide wathetha ngokubhekiselele yena ndahlala ndiyibona inkosi phambi kobuso bam kuba ungakwisandla sam sokunene ukuze ndingabi nakushukunyiswa ngoko ke yavuya intliziyo yam nolwimi lwam lwagcoba kananjalo inyama yam iya kuphumla kwithemba ngokuba wena ungasayi kuwushiya umphefumlo wam kwelabafileyo ungasayi kumyekela owakho ongcwele abone ukonakala funda umqolo olandelayo ngoku wena undazisile iindlela zobomi wena uya kundizalisa ngovuyo ngobuso bakho ewe qaphela ngoku sihlobo sam esilingqina likayehova ndingathanda ukubuza malunga nokuya yabona ukuba isihogo yindawo ihadesi kwelabafileyo ishowel nantoni othanda ukuyibiza ngayo ukuba oko kuphelela engcwabeni ngoko kutheni yena wathi andiyi kuwushiya umphefumlo wakho kwelabafileyo ndingasayi kumyekela owakho ongcwele abone ukonakala kanjani malunga nokuya yabona nanku wawulapha umzimba wakhe engcwabeni kwaye umphefumlo wakhe usesihogweni eshumayela ephila malunga naphi nokuya waye kumzimba wakhe welizwi kwakhona umphefumlo wakhe wawusezantsi phaya kunye nabaya bantu ababekwimizimba yelizwi nabo kwaye engqina kubo okokubabona abazange baguquke ekuzekeni kade umsindo yena ngamanye amazwi wankqonkqoza emnyango kwaye xana umnyango wavuleka kwaye yonke loo miphefumlo eyaguqukayo wathi ndiyimbewu yomfazi ndingulowo awathi uEnoch apha ngaphaya eparadesi enye indawo ningaze niphulukane nezo ndawo zintathu ngoko indawo yabangendawo indawo yamalungisa kunye nesoko ngokwaso yabona njengokufana nobutrinity bezulu ngokufana isenyana nomoya oyingcwele ngokufana nobutrinity berhamncwa umprofeti obuxoki irhamncwa kunye nophawu lerhamncwa kwaye konke okuya khumbulani konke kukubutrinity ubutrinity benza into enye bugqityelelisiwe enye igqityelelisiwe gqityelelisiwe isinye kwisithathu umphefumlo umzimba nomoya amanzi, igazi noluvo mithambo. Yabona nantoni oyiyo kufuneka uthabathe isithathu ukwenza okugqibeleleyo. Thabatha iceba leglasi elimbombo ntathu uze ubeke ilanga kulo. Ufumana umnyama ogqibeleleyo. Yabona yonke into kufuneka ube nesithathu ukwenza okugqibeleleyo. Kwaye ngoku khumbulani oko, xana wafayo waya kuqala kwaye washumayela kwimiphefumlo eyayingekho sentolongweni, eyayisentolongweni, waza wangqina ukuba yena waye yimbewu yomfazi. Yena waye engulowo uEnoch wambonayo esiza kunye neshumi lamawaka labangcwele bakhe. Kwafuneka angqine izibhalo ezaye zishunyayelwe nguNowa nangu-Enoch kunye nangawo amalungisa ukuba yena waye ngulowa. Yonke into kwafuneka iqonde loo nto. Emva koko wehlela esihogweni waze wafumana izitiko zelabafileyo nesihogo kumtyholi. Wabuyela ngasentla eparadesi waze wazisa uAbraham, Isake noYakobi kunye namalungisa, waze wavuka Mateyu 27 kwaye baphuma engcwabeni baze bangena esixekweni. Baza babonakala ebantwini esitratweni. Haleluya. Nantso ke, ngoku, kodwa umzimba wakhe, ngelixa umphefumlo wakhe wawungapha ungqina kwabalahlekileyo, ezantsi apha ethabatha izitiko kumtyholi, kwaye ebuya, kwaye esizisa uAbraham noIsaka, umphefumlo wakhe wawulele umphefumlo wakhe wawusezantsi phaya, uyenza, kwaye umzimba wakhe wawulele engcwabeni. Eso sisizathu uYesu wathi, abantu bathi, kulungile. Kutheni uYesu esithi, iintsuku ezintathu ndiyakuvusa, iintsuku ezintathu ndiyakuvuka? Wafa emva kwemini ngolwesihlanu, wavuka kusasa ngecawa. Kodwa jonga, yayi, phakathi kweentsuku ezintathu, ukuba uya kufumana isichazi magama, kuba wayesazi ukuba uDavide, phantsi kwentambiso yentambiso kamoya oyingcwele, wathi, andisayi kumyekela owam ongcwele abone ukonakala. Wayesazi ukuba oko kubhekiselele kuye. Wayesazi oko kwakuthetha yena. Wayengongcwele kaThixo. Kwaye wayesazi ukuba ukonakala kungena kwiiyure ezingama-72. Ndaweni ithile ngaphakathi kwezo ntsuku zintathu wayephuma phaya kwakhona ngokuba izibhalo azinakophulwa. Kwaye sonke isithembiso khona phaya sibhekiselele kum kwaye sibhekiselele kuwe sesethu. Wathi, utshabalalisenye lomzimba kwaye ndiyakuvusa ngeentsuku ezintathu, kuba wathi, andisayi kuwushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo, ndingasayi kumyekela owam ongcwele abone ukonakala. Wayesazi kwiintsuku ezintathu laa mzimba wawuphuma phaya, akazange ahlale iintsuku ezintathu ezigcweleyo. Hayi mhlekazi, ngokuqinisekileyo akazange. Wahlala nje ukusuka ngolwesihlanu emva kwemini kwade kwangecawe kusasa. Akukho naseli enye yala mzimba yaba nokonakala. Kwaye waye efile, kwaye ethanjisiwe, kwaye elele, okanye esongelwe ngelapho, kwaye elele engcwabeni, koba bushushu ilizwe lemigxobhozo nje, kuthabathe iiyure ezimbalwa, kwaye yena uya ekonakaleni, uya ekubeni ukonakala. Uyayazi umzimba wakhe, impumlo yakhe isiwa kunye nezinto, ukonakala iyangena. Liya lishushu ilizwe lifumileyo, kwaye ubungaya ekonakaleni ngokuba yayingumzimba. Kodwa yena wayazi ngaphambi kwala seli yonakale ukuba uThixo watsho ngoDavide umprofeti, andisayi kumyekela owam ongcwele abone ukonakala. Indlela awalithabatha ngayo ilizwi likaThixo waze waphila ngalo, ngoku zonke ezo zithembiso khona phaya ezibhekiselele kuye uThixo wazalisekisa ngasinye kuzo. Kwaye sonke isithembiso esibhekiselele kwikholwa uThixo uya kuzalisekisa sonke isithembiso saso. Amen. Phumla ngokuqinisekileyo nje ekubeni siyinyaniso. Amen. Ke umphefumlo wakhe ingaba ucinga ukuba iyi? Hayi, ndiyaxolisa. Wawuphi umoya kaYesu ngazo iintsuku ezintathu umzimba wakhe wawusengcwabeni? Umoya wakhe wawukwela abafileyo ezantsi kwimimango engasezantsi, kwaye wavuka. Kwaye ndingongeza encinci encinci intetho apha enokuninceda kakhulu. Xana wavukayo ekufeni, eneneni wayengekagqibi ngomsebenzi wentlangulo. Injalo loo nto. Kwafuneka acoce yonke into. Ixabiso lalihlawulwe. Kodwa okwakoyikeka kwesihogo, okwakoyikeka kwengcwaba, kwaye apha, xana yena wafayo, waya kanye ngqo. Akazange ayeke ukusebenza xa wafayo. Waqhubeka eshumayela. ukuxoleleni ukwenza kwami kobuqhitala ndiyacinga kodwa akazange ayeke akusayi kufa umzimba wakho ungaphumla ithutyana kodwa uThixo uyakuwuvusa wathembisa uyakuyenza kodwa akusayi kutshabalala kunokuba uThixo enokutshabalala injalo loo nto khangela eyakhe emveni kokuba yena efile kokuphi efile kubafundi wayelele into yena owayeyiyo bamlalisa yena njengoko wayetshilo malunga noLazaro ndiyakumvusa uThixo kwafanele amvuse yena jonga wehlela kanye ezantsi waqhubeka eshumayela kwaye washumayela kwimiphefumlo apha entolongweni waya ngqo kwelabafileyo wafumana izidixo kumtyholi wenyuka wabuyela emva waze washumayela kwakhona eparadesi waze wavuka kwakhona kusuku lwesithathu wahambela abafundi bakhe amashumi amane eentsuku waze kupheleni kosuku lwamashumi amane wanyukela ngasentla ngokuba yonke into phezu kwethu iinkolelo nayo yonke into engenye wanqunqa zonke iinkolelo konke ukuthandabuza waze wenza umgca wokuthandazela ukusuka emhlabeni ukuyela uzikweni ekunyukeni kwakhe wenyukela ngasentla waze wahlala ngasekunene kobungangamshe bakhe umeyisi umeyisi omkhulu ngokuqinisekileyo ukufa kwakungenakumbamba yena elabafileyo lalingenakumbamba yena umhlaba wawungenakumbamba yena xana wayelapha emhlabeni wayenikwe waya kwesona sisezantsi isixeko nakwabona baphantsi abantu kwaye wanikwa elona gama liphantsi yiloo nto umntu awayenzayo kuye waya eYeriko esona sixeko sisezantsi eyona ndoda incinci kwafuneka ikhwele phezulu emthini ukuze ijonge ezantsi kuye kulapho umntu awambeka khona yena wayengumhlambi nyawo owona msebenzi mbi onokunikezwa waba ngoyena uphantsi kwaye yena wayebizwa ngelona gama liphantsi elinokunikezwa Belezabhube inkosana yamadimoni umntu wamnika elona gama liphantsi eyona ndawo iphantsi waze wamthumela kweyona isezantsi imimango yelabafileyo uThixo wamvusa waze wamthumela kwawona angasentla amazulu kunye negama elingaphezulu kwalo lonke igama haleluya kutheni kwade kwafuneka jonge ngaphaya ukuze abone izulu itrone yakho iphakanyiselwe ngaphezulu kwamazulu ezulu kunye nelona gama likhulu elakhe lathiywa ezulwini nasemhlabeni kufanele libothelelwe kuye oko koko uThixo wakwenzayo kuye umntu wambeka kweyona isezantsi waze uThixo wamenza yena oyena uphakamileyo nankuya wayekho ukusuka kweyona iphantsi ukuya kweyona iphakamileyo waba ngophantsi ukuze abe nokusinyusela kokona kuphakamileyo waba sithi ukuze thina ngoba balo lwakhe sibe nokuba nguye onyana bakaThixo kulapho yena waya khona amen malibongwe igama lakhe yena wenza indlela ukuze sibe nakho ukuza nathi ngenye imini ngokuba ndiyaphila niyaphila nani oh akumangalisi xana umntu ebamba lambono akuzange kubekho umntu nokuwucacisa bakhe bazama ukuwucacisa baphulukana nengqondo yabo le ngoma inkulu oh thando lukaThixo lunjani ukutyeba nokubanyulu lunjani ukungaqiqeki nokomelela laa mqolo wokugqibela okanye ndiyakholwa umqolo wokuqala nguwo ukuba besinokuzalisa ulwandle ngeinki kwaye izibhakabhaka zenziwe ngofelelo kubhalela uyayazi apho kwafumaneka khona okuya kubhalwe kweyabaphazamiseke ngengqondo kudonga kwindawo yabaphazamiseke ngengqondo akukho mntu unganakho ukucacisa olwathando lukaThixo ow alinakucelo awakwenzela thina bethu ungathini ukubeka nanye imfaneleko khona phaya lubabalo lwakhe ukusuka eqaleni ukuya ekupheleni ndandilahlekile ndingagqibelelanga kwaye ndingancedakalanga ndingalunganga kungekho nto malunga nayo waza yena ngobabalo lwakhe weza wasisindisa ow bethu leyo yeyakhe leyo yinkosi yam olo luthando lwakhe oko kukulunga kwakhe ngoku sinamalunga nesixhenxe semizuzu kunye namalunga nemibuzo elishumi elinesihlanu kwaye ingaba ucinga kulungile abafazi benze imisebenzi yomntu ngaphandle ebandleni ewe lowo njengumbuzo nje hayi umbuzo ngokwesibhalo kodwa ngokuqinisekileyo ndiyayenza ewe mhlekazi sonke singabasebenzi ngokuhlangeneyo abafazi baneendawo zabo kwaye ngokuqinisekileyo bayayenza ewe mhlekazi yenza nje wonke umsebenzi womntu onokuwenza kwaye uThixo yakukusikelela ngawo Kulungile, ngoku masibone.
Please explain the Trinity how
Nceda cacisa ubuTrinity. Angathini unyana ukuhlala ngasekunene koyise engqengqezela ikuyise ukuba abangobantu babini. Kulungile, sihlobo esithandekayo, eso si sityhile. Ukuba uYesu wathi, mna noba usibani, ngoko bangathini ukuba babini. Yabona, abakho babini, umfazi wake wathi kum, kwaye ndandicacisa okuya, wathi, wena nomfazi wakho ni babini, noko ni banye. Ndathi, kodwa uThixo nonyana, bahlukile kokuya, yabona, ndathi. Uyandibona? Ewe, uyambona umfazi wam? Hayi, ndathi, ngoko, ubawo nonyana, bahlukile, uYesu wathi. Kana nibona mna nimbonile ubawo, yabona? Ubawo nonyana, ubawo wayenguYehova uSomandla, uThixo, ehleli kumnquba obizwa Yesu Kristu. Nto leyo yayingunyana kaThixo othanjisiweyo. UYesu yayingumntu, uThixo umoya, kwaye akukho mntu wakhe wambona uThixo nangeliphi ixesha, kodwa okuphela kwakhe omzeleyo uyise omazisileyo. Yena ubuntu bakhe, isiqu sakhe, ubuThixo bakhe, nantoni yena wayeyiyo, waye enguThixo. Waye ngeyonto engaphantsi okanye nanto engaphezulu kunoThixo. Noko, waye engumntu, indlu awathi wahlala kuyo uThixo, injalo loo nto. Waye eyindawo yokuhlala uThixo. Ngoko, ukuba ufuna izibhalo ezithile kokuya, mzalwane uNeville, ukuba ungandifumanela ungcwele uMarko, ishumelinesine, amashumi amathandathu anesibini, kunye noDade Wood, ndifumanele abaseEfes, isinye, amashumi amabini, umntu othile ongomnye, oneBhayibhile, kulungile, phakamisa isandla sakho, Dade uArnold, unayo emva phaya, kulungile. Ndifumanele izenzo isixhenxe amashumi amahlanu anesihlanu kulungile uMarko ishumelinesine amashumi amathandathu anesibini zalwane uNeville kunye noDade Wood ngabaseEfes isinye amashumi amabini izenzo isixhenxe amashumi amahlanu anesihlanu Dade Arnold kulungile ingaba unayo mzalwane uNeville kulungile funda ngoku waza wathi uYesu ndinguye kwaye niyakumbona unyana womntu ehleli ngasekunene kwamandla kwaye esiza esemafini ezulu. Kulungile, ngoku, qaphela ibinzana lokuqala phaya. UYesu wathi, ndinguye, ndinguye, yayingubani undinguye. Akuzange kwabakho mntu ehlabathini onokuyitolika kwaye ne nina bafunda incwadi ezichaza amagama kunye nanjalo njalo. Akuzange kubekho umntu onokuyazi. Lingu JVHU. Kwaye kwanezifundiswa zesiHebhere azizange zibe nokulibisa. Elatyholo livuthayo phaya. Ngalaa mini xana yena wahlangana noMoses. Yayingu JVHU. Ke baye balibiza lona JOH Jehova. Kodwa asingu Jehova. JVHU, yabona, akukho bani waziyo. Kwaye nithi, kuhle, uMoses, akazange alazi. Wathi, ndithi ngubani. Wathi, ndithi undinguye, ukuthumile. Ndinguye, qaphela ngoku, ndinguye, lixesha langoku. Hayi, ndandinguye, okanye ndiyakuba nguye. Ndinguye, ngoku, wathi, esi iyakuba sisikhumbuzo kuzo zonke izizukulwane. Ndinguye. Ngoku jonga kuYesu emile phaya esidlweni ngalamhla. Bathi, siyayazi ngoku uphambene. Amazwi angawo, uligeza. Igeza kukuphambana. Siyayazi uphambene. UngumSamariya. Unedemoni. Ungcwele uYohane sahluko sesithandathu. Waze wathi, ngoku, utsho ukuba wambona uAbraham. Kwaye uyindoda engagqithanga kumashumi amahlanu eminyaka ubudala, angabe wayekhangeleka emdalana ngokobudala bakhe. Kodwa kuphela wayemashumi amathathu, kodwa umsebenzi wakhe. Bathi, uthetha ukuba uyindoda engagqithanga kumashumi amahlanu eminyaka ubudala, kwaye uthi, wena wambona uAbraham, siyayazi uphambene ngoku. Yabona? Wathi, phambi kokuba wayekho uAbraham, ndinguye. Ndinguye. Wayengumkhulu undinguye. Apha uxelela la mayuda kwakhona. Yabona. Ndinguye. Kwaye xana nindibona ndisiza ngasekunene kwamandla. Ngaba injalo. Funda oku yakwakhona mzalwane. Kwaye niyakubona unyana womntu ehleli ngasekunene kwamandla, kwaye esiza ngamafu ezulu. Funda eyakho ngoku, Dade Wood. Ewe mama, owazenzayo kuKristu xana wamvusayo ekufeni waze wamhlalisa ngasekunene kwakhe kwezasemazulwini indawo. Kulungile, funda eyakho Dade, yabona into nje enye. Kodwa yena ekubeni ezele ngumoya oyingcwele wakhangela phezulu ondele ezulwini waze wabona uzuko lukaThixo kwaye uYesu ehleli ngasekunene kukaThixo. Ngoku niyabona uye uThixo ebengenakuba nesandla esikhulu sasekunene, yabona, kwaye uYesu emile ngakwisandla sasekunene sakhe. Isandla sasekunene sithetha igunya, yabona. Nje umzekelo, kungathini ukuba bendilulawulo lonke lebandla okanye bendingubhishophu wohlobo luthile kwaye umzalwane uNeville ebethabathe indawo yam ebeyakuba sisandla sam sasekunene, yabona. Oko kuthetha ukuba yena ebeyakuba ngasekunene kwam. Ngoku uYesu ungasekunene kwamandla, ngoku utsho njalo apha kumaEfesi xana eyicacisa. Usekunene kwamandla onke amagunya emazulwini asemhlabeni, wathi emveni kovuko lakhe, anikelwe ezandleni zam. Ndinalo lonke igunya emazulwini asemhlabeni. Hambani ngoko niye kuzifundisa zonke izizwe, nibhaphtizele egameni loYise noNyana noMoya oyiNgcwele, nibafundisa ukuba bazithobele zonke izinto endiniyalele ngazo. Yabonani, ndisoloko ndinani kude kube sekupheleni kwehlabathi. Lonke igunya emazulwini nasemhlabeni iphi la? Ukuba kukho uThixo phezulu phaya ngaphandle kwakhe akanagunya, yabona, akanakubakho umbi uThixo. Onke amagunya emazulwini nasemhlabeni alele esandleni sakhe. Ke niyabona, umi ngasekunene njengoko umntu ebuze umbuzo. Ayithethi ngoku jonga umzimba, uThixo ngumoya. Ehe, bangaphi abakuqondayo oko? Yithini amen. UThixo ngumoya, uYesu ngumntu, kwaye uYesu wayenguThixo enziwe inyama. UYesu waye besingasokuze simbone uThixo, yabona. Yena umoya, akunakho ukubona umoya. Akukho mntu umbonileyo uThixo nangaliphi ixesha, akukho mntu unako ukumbona uThixo. Kwaye mandikutsho oku, anizange nandibona, anizange nindibone kubo bonke ubomi benu, kwaye anisayi kundibona. Injalo loo nto, nibona lo mzimba obonakalisa lo mntu ongaphakathi apha. Ngoku lo mzimba awunabomi banaphakade, kodwa umoya unobomi banaphakade. Lo mzimba uya kubuyela emva, kodwa uya kuza kwakhona kwimfano yawo, njengokufana nokhozo lwengqolowa lusiya emhlabeni. UbuKristu busekelezelwe phezu kovuko, hayi ukubeka into endaweni yangasekhoyo. Uvuko, uYesu okwamnye wehlela ngasezantsi, uYesu okwamnye wabuya. Ukuba uhla unentloko ebomvu, ubuya unentloko ebomvu. Ukuba uhla unentloko emnyama, ubuya unentloko emnyama, yabona. Luvuko. Xa usiya kutya, ndimbusile ugqirha ukuba kungekudala, ndathi, kutheni xana ndandineshumi elinesithandathu leminyaka ubudala lonke ixesha ndisitya ndivuselela ubomi bam? Wathi, kunjalo oko, kungenisa ezintsha, iiseli ezintsha lonke ixesha zenza inyama yenza, okanye ukutya kwenza iiseli zegazi, kwaye laa seli yegazi ikwenza womelele. Leyo yindlela ophila ngayo. Emva koko, into ethile kufanele ife lonke ixesha ukuze wena uphile. Yonke imihla into ethile iyafa. Ukuba utya inyama, inkomo ifile, okanye nantoni na oyityayo, kunye nentlanzi ifile, okanye ingqolo ifile, ukwenza isonka, itapile lifile, elenze itapile. Aye, sonke isimo sobomi, ungaphila nje kuphela ngento efileyo, kwaye ungaphila kuphela naphakade ngokuba into ethile iye yafa. UYesu, hayi ngokuba ujoyine icawa, hayi kuba wawubhaptiziwe, hayi kuba wazibiza ngobuKristu, ngokuba wamkela ubomi bukaYesu Kristu obathi bopha igazi elaphalazwa ngenxa yakho, kwaye wamkela yena njengomsindisi wakho. Ngoku qaphela, ndibuza oku, ndifuna ukukubuza oku, khangela koku kuhle. Mhlawumbi ndifundisile kuko ngaphambili, andazi. Apha ukushumayela yonke indawo uyalibala oko kutshiloyo kwezinye iindawo ezithile. Kodwa kutheni injalo ngoko? Ngoko ndiyaqikelela, Dadis Smith, andiyazi nokuba bendimazi umzalwane uFreeman emva kude phaya okanye hayi, kwaye uTryphena ndiyamkhumbula xana wayeyintombazana encinci. Uyandikhumbula xana ndandiqhele uku ndandimcinci mfutshane isiqingqana ezimnyama iinwele ezijijekileyo. Ndandiqhele ukulwa amanqina. Oh, ndandicinga ndandiyindoda esefashonini ehlabathini. Oh, ndandicinga akukho mntu onokundibetha, hayi mhlekazi. Kodwa ndabhanxeka kokuya, niyabona. Kodwa ngoku ndacinga nje, oh bethu, ndacinga ukuba ungabeka le nto kumqolo wam, ndiyakwehla ngesitrato kunye nayo ngokuqinisekileyo. Akukho nto endikhathazayo, kwaye ngalo lonke ixesha ndisitya bendimkhulu kwaye ndisomelela lonke ixesha. Lonke ixesha ndifaka ubomi obutsha. Ndiye ndatya ikhaphetshu, iitapile, neembotyi, nenyama njengoko ndisenza namhlanje, kwaye bendisomelela kwaye ndisuba mkhulu lonke ixesha. Kwaye xana ndifikelela ukuba malunga namashumi amabini anesihlanu, nditya ngcono ngoku kunokuba ndandisenza ngoko. Nonke niyandazi, niyakwazi oko, ndinganakho ukutya ngcono ngoku. Sonke kuthi sinjalo. Kodwa kutheni injalo, mzalwane uEgan, ngoko? Ukuba ndisatya ukutya okungcono okungaphezulu kwako, izakhamzimba ezingcono kunye nento yonke, kwaye ngokungaphezulu ndisitya ndiyaqhubeka ukufiphala, kwaye ngoku ndiba yendala emagxa agobileyo, indoda enempandla, kwaye ndisiba ngwevu nezandla zishwabana, ubuso buboqokile, amagxa esiya ezantsi, kusasa kunzima ukuvuka kwaye, oh bethu, kutheni injalo? Ukuba ndiyabuvuselela ubomi bam lonke ixesha ndisitya, kutheni injalo ngoko? Ukuba ndigalela amanzi ndiwakhupha kwingobozi ukuya eglasini, ize ithi gabhu ukugcwala, kuze emva koko aqalise ukwehla lonke ixesha endaweni yokunyuka, kwaye ngakumbi ndigalela ngokukhawuleza ayehla nantsoke, kwaye ubungenakuyiqondakalisa ngenzululwazi ukuba ubufanele uyenze. Le ncwadi ikuphela kwento yokuqondakalisa ukuba uThixo ubeke ixesha, lixesha elibekiweyo. UThixo wasibona sivela, nina madoda amadala, nani bafazi abadala, mhlawumbi abanye benu, abayeni benu nabafazi benu mhlawumbi bandulukile. Oko akukhathazi nto. Haleluya. Bawelele njengaphaya komkhusana, balindile ngokuqinisekileyo, kwaye balangazelela ukuba nani kwakhona. Injalo loo nto, ngokuqinisekileyo banjalo. Balangazelela ukuhlangana kwakhona. IBhayibhile yathi banjalo, imiphefumulo phantsi kwesibingelelo ikhala, Nkosi, kodwa kube nini, yabona? Ayikho kwimeko yayo elungileyo. UThixo akazange asenze iingelosi, wasenza amadoda nabafazi. Siya kusoloko singamadoda nabafazi ngokuba siyimveliso yobukrelekrele bukaThixo. Singasoloko singamadoda nabafazi. Kodwa yenza ntoni, yabona? Mhlawumbi ucinga ukuba xana wehla waya esibingelelweni wena nomyeni, watsho ukuba sithabatha omnye nomnye ukuba ngumfazi otshate ngokwasemthethweni, kwaye siphile kunye kwisimo esingcwele salo mtshato kunye nobabalo lukaThixo kunye nanjalo njalo, kunye nabo bonke obungqina enibunikayo nezibhambathiso zenu enizenzileyo, into yokuqala oyaziyo uqalisa ukuqaphela nobabini, waye elulekile ngomzimba kwaye inwele zikhazimla, kwaye umama kunye nobuhle bakhe, amehlo amancinci ntsundu okanye amehlo alihlaza okanye nantoni eyayiyo. Oh, indlela owajonga kuye wena waphuma, wena wajonga kutata ngoku esolulela loo maxa ngasemva, kwaye emveni kwethuba aqalisa ukugoba. Umama uya kuba nentloko engwevu, ukuqaqamba kwamalungu omzimba kungene kunye nanjalo njalo, kwaye emveni kwethuba undulukile uyemka okanye utata uyemka. Ibiyintoni xana uThixo wakubonayo umile phaya wathi, leyo yiyo, leyo yindlela endikufuna ngayo, kulungile, kufa yiza, kodwa akunakubathabatha de ndikuvumele. Ndicinga ngoYobi. Ewe, uThixo wayejonge ezantsi. UYobi wayesazi ukuba uThixo uyamthanda, kwaye qaphela, akanakukuthabatha. Wathi, mthabathele ezandleni zakho kodwa ungabuthabathi ubomi bakhe. Kwaze ngoko into yokuqala oyaziyo, amagxa aqalisa ukwehla, kwaze emva kwethuba wawumkile. Yayiyintoni eyenzekayo ngoku? eluvukwe nakusaye kubakho nanye into emele ukufa akunakubakho nto emele lomhlaba owe yabona ubuvela ngentando kaThixo ubunobomi emva koko ukufa kwangena kwakuhlisela ezantsi usitya ukutya okukwakunye nayo yonke into usela uhlobo olunye lwamanzi yonke into kodwa ukufa kwangena kodwa umfanekiso sele ubekiwe haleluya eluvukweni uya kuba bubomi kwakhona kwaye akusayi kubakho kufa okanye kumele kufa okanye kuguga okanye abakhubazekileyo okanye nantoni ukungafi siya kuma kwimfano yakhe sigqibelele naphakade haleluya ondi oko kuya kwenza nabani akhwaze ingakumbi xana ufumana ubudala bam ndiyaqikelela xana wena icinge ngaphezulu kunakuqala uphaya nje kolwahlobo lokuguqukela uyabona uyaqalisa ukumangala yintoni emalunga nakho konke yintoni endiyenzileyo ndijonga ngasemva ezantsi apha ndiyacinga bethu ukululunga kuhle kuphi apho kuye khona nkosi ndinguyelo amashumi amana nesibhozo eminyaka obudala emibini engaphezulu iminyaka ndiyakuba sisiqingatha sekukhulu kuphela ndijonga nje kwimiphefumlo lembalo endiyizuzileyo ndifuna ukuzuza izigidi nezigidi ngaphezulu thixo ndincede ndiba neentloni ngesiqu sam kwanokugoduka ngeholide cinga oh isivuno sivuthiwe kwaye abasebenzi bambalwa izigidi esonweni nehlazo ziyafa mihla yonke yiva ukubiza kwabo ndiye ebhedini phaya ebusuku ndize ndizive zona iintsizi zabahedeni zikhala ngaphaya elizweni indlela abaye baze bengamawaka betsala emva kwam kwaye ndimile phandle phaya kwisikhululo senqwelomoya apho kwafuneka babe nomkhosi wabahlali phandle phaya kubanqanda nje ukuva ibali likaYesu Kristu kwaye apha singangqiba sibhengeze ephepheni kunye nayo yonke into engenye kwaye sibafumanele ezona ndawo zintle zokuhlala okona konwabisayo ngumculo omhle baya kuza baze ke ndiyaqikelela oku ya bekulungile asiko kwasenkolweni yam kodwa oh bethu kodwa kube nini ikho asiyo ayilunganga kwaye apha sirhugulela emgqumeni wenkunkuma amakhulu ezigidi zeetoni zokutya kwaye bona abantu bayakukwamkela ngovuyo kwaye bazizidalwa zomhlaba njengoko sinjalo bethu thina kuhle oko akunakwenzeka olwahlobo ithuba elide kulungile ngoku kubani uyise kunye nonyana banye qaphela kuyohane wokuqala isihlanu isixhenxe ithi bathathu abanobungqina ezulwini uyise ilizwi yena lowo ungunyana uyise nyana nomoya oyingcwele aba bathathu banye bathathu abangqinayo emhlabeni nto leyo ingamanzi igazi nomoya ezo zizinto ezintathu ezeza ziphuma emzimbeni kaKristu bahlaba icala lakhe amanzi aphuma igazi laphuma ezandleni zakho ndiyawunikela umoya wam nantso ezo zizinto ezintathu ezi zintathu azikhonye kodwa ziyavumelana kwinto enye uyise nyana nomoya oyingcwele uyohane wokuqala isihlanu isixhenxe uthi aba bathathu banye amanzi igazi nomoya bayavumelana kwinto enye hayi isinye kodwa bayavumelana kwinto enye ke ubawo kwaye into yokuphela kwayo anokuthi umzimba uyenze xana uthixo anokuzibona yena okokuba ngaso isohlwayo lomzimba owagqitha kuso nantso isahlulela ukwahlulela kanye phaya uyabona phaya kuxana yena ebona elagazi limi phakathi kwakhe nomgwebo apha lilizwi lakhe wathi ngomhla othe watya ngawo kuwo ngumhla oyakuthi ufe kwaye naku uYesu wathi mna kodwa ndithabathe indawo yabo yabona ndithabathe indawo yabo niyalikhumbula ibali lam ngobunye ubusuku apho ndabona umbono womfazi ombi kakhulu owayesegumbini phaya kwaye ndandimgweba ndathi thixo kutheni ungaqhushumbisi laa ndawo emva koko yena wandibonisa mna yabona kwaye ndenyuka ndaya kuye ndaze ndamxelela okwakwenzekile ngoku lona ngumbuzo wam wokugqibela ingaba ucinga ngokwezibhalo ukuba amayuda ayakumamkela uKristu nje phambi kochwilo lwebandla ndiyakholwa ngenene ukuba uchwilo lwebandla olu luluvo lwam yabona kwaye ukuba besinexesha besiya kuyithabatha ukuyidlulisa kodwa kusemva kweyesithoba ngoku jongani ndiyakholelwa ukuba amayuda ayakumamkela uKristu ekuzeni kwakhe kwesibini ngoku khumbulani ukuze umntu abenokukwazi oku amehlo ethu ayemfanyekisiwe okanye amehlo abo ayemfanyekisiwe ukuze sibe nokufumana ukubona kwethu nabani uyayazi izibhalo zithetha ngoko ingaba injalo upawulos sixelela ukuba ethu ukuba sasimfanyekisiwe ukuba amayuda ayemfanyekisiwe ukuze thina sibe nokwamkela uKristu yabona kwaye singumnquma wasendle ohlonyelwe ngokwamkelelwa emthini ngoko nali uluvo lwam ndiza kuninika nje bayandibuza ingaba ucinga ngoku nantsi indlela endicinga iyakwenzeka andiyazi nokuba yintoni ndiqinisekile ukuba ngoba balo lukathixo nenceba yakhe siya kuba phaya yabona ngoba balo lakhe nantoni na eyiyo ndingangabi nakho ukuyiqikelela kodwa naku endikucingayo ndiyakholwa sisekupheleni kwexesha ndiyakholwa isigaba sentlanga siyaphela kanye ngoku ndiyakholwa sisekuvaleni kwaye ngoku amayuda apha ibe izizinto ezimbini ezasoloko zisona amayuda ayemfanyekisiwe ayengenakho ukuyibona kwaye ngenxa yokuba iintlanga ngenxa yento enye amaxesha amaninzi ndiye ndathetha nomyuda eBenton Harbor Dade Smith kwaye uyayazi into awayitshoyo kum ngaphaya kwenye yaloo masirayeli iindawo zamasirayeli phaya umbuzo malunga nempiliso yendoda eyimfama waze wathi akunakusika amayuda abe akunakusika uthixo abe zizijunqe ezintathu uze umnike umyuda umenze uyisenyana nomoya oyingcwele wathi akunakuyenza loo nto kumyuda asingobanquli bezithixo wathi sikholelwa kuthixo omnye yabona kwaye niya ekumenzeni oothixo abathathu thixo uyise thixo unyana nothixo umoya oyingcwele ngokuqinisekileyo umfamekisile umyuda kanye phaya kuba wazi ngcono kunokuya oko kuya kukwenza umnquli zithixo nje ngokuqinisekileyo njengoko umnquli zithixo enjalo unoothixo abathathu kufanele ubenze babe yinto enye nothixo oko ayingothixo abathathu zizikhundla ezintathu zothixo omnye yabona uthixo esebenza kubuyise wasebenza kubunyana kwaye usebenza ngoku kwixesha likamoya oyingcwele nguthixo okwamnye eso sisizathu thina esayalelwayo ukuba sibhaptizele egameni likayisenyana moya oyingcwele ngokuba hayi egameni egameni hayi amagama hayi emagameni okanye egameni likayise egameni likanyana egameni likamoya oyingcwele kodwa egameni likayise nyana nomoya oyingcwele yabona ukuqonda uthixo okwamnye ekubeni nguKristu yabona lowo ngulowo anguye ayinakuba yenye indlela yabona kwaye isibhalo kwaye ngoko ukuba isityhilelo sethu asilunganga ngoko upetros kunye nabanye abapostile babefundise into engalunganga kuba wonke umntu eBhayibhileni wabhaptizelwa egameni lenkosi uYesu Kristu akukho namnye umntu owakhe wabhaptizelwa kweyisenyana moya oyingcwele yimfundiso yobukatolika ndingakubonisa ngamazwi angawabo kunye nesichazi magama sabo nento yonke yimvumo nkolo yobukatolika kwaye hayi imfundiso yeBhayibhile kwaye akukho mntu kwanokumkani wasengilane wabhaptizelwa egameni likayesu kristu malunga namakhulu amathandathu eminyaka emveni kokufa kompostile wokugqibela xana yayingekabizwa nokubizwa ngilane ngoko ibizwa ilizwe leengelosi phaya kulapho lisuka khona igama wabhaptizelwa egameni likayesu kristu yintoni eyamguqulayo yayingungqabe omncinci xana ukuba ndingacinga hayi ungcwele anjelo yayingubani igama lakhe ngoku Agabus ungcwele Agabus ndiyakholwa yayinguye andiyi kuqiniseka ngela gama ngoku kodwa nakanjani wanyukela phaya kwaye bafumana ezinye zezi bababiza iingelosi ngokuba abantu kunye namaasiriya kunye nanjalo njalo babentsundu inkangeleko kwaye la mangesi ayenezinde ezimhlophe ezijikojiko iinwele intloko ezigwanqa ama-Anglo-Saxon niyazi amehlo aluhlaza kwaye bathi bakhangeleka ngathi ziingelosi kwaye ke bayibiza ilizwe leengelosi kwaye isicaka senkosi senyukela phaya kwaye sasishumayela kwikumkani yabo kwaye babehleli kwenkulu evulekileyo indawo yomlilo ndandifunda imbali yayo kungekudala kwaye intaka encinci yabhabhela ekukhanyeni yaze yabuyela emva yaze ikumkani yabuza umbuzo, isuka phi kwaye iye yayaphi? Yabona yaza ekukhanyeni kwaye sayibona, yaze yabuyela emva ebumnyameni. Ingaba asiyondlela leyo umntu ahamba ngayo? Watsho. Kodwa ebe intoni ngaphambi kokuba aze apha? Watsho uMshumayeli. Yabona oko kwayifumana ekumkani, kwaze kwintsasa elandelayo yona nendlu yayo babhaptizelwa egameni likaYesu Kristu. Injalo loo nto. Emva koko intoni umntu wokuqala owakhe wafefwa okanye wabhaptizwa ngenye indlela egameni likayisenyana moya oyingcwele waye kwicawa yobukatolika? Ufefo lokuqala olwakhe lwenzeka lwalusecaweni ikatolika. Ufefo lokuqala uphehlelelo olwakhe lwenzeka lwalusecaweni ikatolika. Ibandla iprotestant lalisoloko libhaptiza ebhayibhileni abapostile ngokuntywiliselela egameni likayesu kristu naphi na nje ukufumanisa indawo enye apho kwakukho nanye into engenye. Yabona ngoku koko eli xesha likhulu amayuda awanako. Ndabuza la rabi ndathi, rabi, ingaba kunganzima kuwe ukukholelwa abaprofeti? Wathi, ndiyabakholelwa abaprofeti. Ndathi, kuIsaya 9:6 wayethetha ntoni? Sizalelwe unyana. Ngubani owayethetha ngaye? Wathi, wayethetha ngoMesiya. Ndathi, ngoko ingaba uMesiya uya kuzalwa? Ewe, uya kuzalwa. Ndathi, ngoko ukuba ufanele azalwe uya kuba nonina? Ewe, kufanele yena abe nonina kwaye ufanele yena abe noyise kananjalo. Watsho. Ndathi, ngokuqinisekileyo kwaye ingaba iya kuba nzima kuwe ukukholwa ukuba oko iya kuba okokuba uThixo uYehova omkhulu owavula ulwandlo olubomvu ebengenakho ukunikeza uzalo kolusana ngozalo olunyulu? Yabona nanku ya. Wathi, kodwa akunamenza yena oothixo abathathu? Ndathi, akangoothixo abathathu. Ndathi, yintoni uzalano uMesiya ayakuba lulo kuThixo? Wathi, uya kuba nguThixo. Ndathi, ngoku uyifumene, ngoku uyifumene, yena nguThixo oko kuchanekile. Emva koko wazama ukundixelela wathi, kulungile, le ndoda yayilisela loYesu waseNazaretha, wayelisela. Ndathi, rabi, yayilisela njani? Kulungile, wathi, izibhalo zenu zatho ukuba yaya kwintsimi yombona ngomhla weSabatha yaze yathabatha umbona. Ndathi, ngoku rabi, wazingcono ngaphezulu malunga nesibhalo kunokuya. Isibhalo senu sithi oko kumthetho, kusemthethweni ukuba indoda iye ize itye umbona kangangokuba ifuna, kodwa sukuwufaka engxoweni uze ukhuphe umthetho ongowenu urabi. Kwaye wema phaya ithutyana wayikholelwa kuba wangqina. Wathi emveni kwethuba wathi, kuhle, yintoni, yintoni eyabangela amehlo kaJohn? Uyenze njani? Ndathi, egameni likaYesu Kristu. Hawa, wayengayazi. Wathi, kuhle, akunakumnqunqa uThixo abe ngamaqhekeza amathathu? Ndathi, wayenguYehova ebonakalisiwe enyameni, rabi. Wa oko koko wayekuko, wayenguYehova esenyameni, igama lakhe lobuntu elo yayiligama lentlangulo, uba kukho gama limbi linikiweyo phantsi kwezulu anokuthi umntu abe nokusindiswa ngalo kuphela ngela gama lentlangulo, iNkosi uYesu Kristu. Injalo loo nto, wayenguThixo, unguThixo, uyakuhlala enguThixo. Oko kunjalo ngqo, iNkosi uYesu Kristu. Ngoku ndiyakholwa kuba ibandla lentlanga ngokukhawuleza liya ukugqitywa komzimba webandla lentlanga amasango phakathi. Wathi uYesu kumateyi 24 yakuthabatha esiya sibhalo sinye okwethutyana, wathi, baya kunyathelela phantsi iindonga zeYerusalem lide ixesha lentlanga liphele. Ngoku qaphelani, yayinikezwe iNkosi uYesu kumateyu 24 ukuba amayuda aya kususwa emfanekisweni. Wathi uDaniyeli emva ngaphaya kubaprofeti bakudala watsho ukuthi kuya kubakho iiveki 70 ezibekelwe kumayuda, kwaye uMesiya uya kuza iNkosana kwaye uya kuprofeta esiqingatheni seeveki 70, nto leyo yayiyiminyaka 7. Uya kunqunyulwa esiqingatheni, jonga indlela eyayigqibelele ngayo. UYesu ngokuchanekileyo washumayela isithathu esinesiqingatha seminyaka waza wabethelela. Kodwa kukho isithathu oko kuza kanye kulo ungomnye umbuzo apha. Kukho isithathu esinesiqingatha seminyaka ebekelweyo kubo kumayuda. ifanele ibe njalo. Go, ukuba uya kuthabatha isityelelo isahluko sesixhenxe, uYohane wabona ikhulu elinamancamane anesine lamaYuda onke etywiniyo, ezizwe ezilishumi elinambini zamaYuda. Yabona into endiyithethayo, noko ukugqithileyo okuza kwenzeka okokuzayo. Ngoku jonga indlela entle ngayo phambi kokuba sivale ngoku. Qaphela indlela, indlela ehamba ngayo. Ngoku loo mayuda ayemfanyekisiwe. Ngoku la mayuda apha, uninzi lawo apha nje niyayazi indlela ayiyo, abambe ubutyebi behlabathi kwaye wona nje abantu bemali, kwaye kuko konke onokukwenza ngayo. Yabona, kwaye anekratshi kakhulu, kwaye akanamdla, kwaye akayi kuphulaphula. Kodwa asingawo lawo wayethetha malunga nawo ukuba niyakuqwalasela. Ngoku iintlanga, ngoku qaphelani, la mayuda asaselelwe iminyaka emithathu enesiqingatha. Ngoku uYesu wathi isixeko saseYerusalem siya kunyathelelwa phantsi ziintlanga lide ixesha leentlanga. Ngoku nina bantu abangakholelwayo kwizigaba zamaxesha, malunga naphi nokuya de ixesha leentlanga lipheliswe? Kwaye xana ixesha leentlanga liphelisiwe, ixesha leentlanga liphelisiwe, ngoko isixeko siya kubuyiselwa kumaYuda. Kwaye uYesu waqhubeka watsho kuba isizukulwana, wathi xana niphuma nize nibone umthi womkhiwana uvelisa izithupha zawo, kunye nayo yonke eminye imithi ivelisa izithupha, wathi niyayazi ukuba ihlobo likufuphi. Wathi kananjalo, xana nibona ezi zinto zisenzeka, yazini ukuba ixesha likufuphi, lisemnyango. Kwaye inene ndithi kuni ukuba esi sizukulwana asiyi kudlula zide ezi zinto zizaliseke. Ngoku bayiqwaphela kwesa sizukulwana yiloo nto wayethetha malunga nayo, hayi konke konke. Phulaphulani, wathi isizukulwana esabona umthi womkhiwane uvelisa izithupha zawo. Ngoku qaphelani, wathi umthi womkhiwane kunye nayo yonke eminye imithi. Ngoku ngamanye amazwi, kuya kubakho imvuselelo kazwelonke ngelo xesha. Ngoku qaphela esi siprofeto, indlela esisebenza ngayo kwaye sihlangana ngokugqibeleleyo. Ngoku qaphela, yonke eminye imithi ivelisa izithupha zayo ivuseleleka. Umthi xana uvelisa izithupha zawo uyavuseleleka. Ingaba injalo? Ngoku nabani uyayazi umfundiso ngumprofeti ukuba umthi womkhiwana wasoloko ungumYuda? Siyakwazi oko, ngumYuda. Ngoku kwaye khangela kuYoweli xana wayithabathayo, wathi okushiyiweyo ngumqikela kudliwe ngumnqunquthi, okushiyiweyo ngumnqunquthi kudliwe yinkumbi, kunye nokudliwe yinkumbi ukuba niyaqwalasela. Eso sisinambuzane esinye, izigaba ezihlukileyo, umqikela, umnqunquthi, inkumbi, yonke sisinambuzane esinye, zizigaba nje ezihlukileyo zobomi baso. Ngoku qaphela, esasinambuzane esinye siqalisa ukutya kulaa mthi wobuYuda emva phaya, sawugawula kwaye saqalisa ukutya saza satya wade waba sisiphunzi. Kodwa ngoko wathi, ndiyakubuyisela, itsho iNkosi, yonke iminyaka ethe umnqunquthi wayitya, kwaye ndiyakubenza abantu bam bagcobe. Yabona, ngoku umthi ube uviwe, iintlanga zazihlonyelwe kuwo, inyaniso leyo. Kulungile, masiveze isiqhamo. Ngoku xana ixesha lesiphelo lifika, xana sisehlela ekupheleni, ukuba ndiyibona kakuhle ivangeli kufanele kubekho imvuselelo enkulu eyenzekayo. Ngoku ingaba benisazi ukuba iflegi yamaYuda yeyona flegi indala ehlabathini, kwaye ibe ilele cwaka kangangeminyaka engamawaka amabini? Ngaphezulu koko, malunga namakhulu angamashumi amabini anesihlanu eminyaka, iflegi yamaYuda, laa nkwenkwezi ibutsolo buthandathu kaDavide, zange yabhabha okweminyaka emakhulu angamashumi amabini anesihlanu eminyaka kusukela ekufuduseni kweBhabhiloni. Kwaye ngoku, ngokuba ubukumkani bamaRoma babathabatha, kwaye uMesiya uyeza, kwaye bamala yena, kwaye bachithachithelwa kwiimbombo zone zomoya behlabathi. Kodwa ingaba benisazi ngoMeyi umhla wesithandathu 1946 laa flegi yabuyela phezu kweYerusalem kwakhona? Ingaba benisazi ngoMeyi wesixhenxe 1946 ingelosi yenkosi yabonakala kum ngomhla olandelayo phezulu apha yaze yandithumela kwihlabathi lonke ukuba ndizise imvuselelo kwangaloo ntsasa ilandelayo xa ngala flegi yaphakanyiswa eyerusalem njengoko ilanga litshona ngalamva kwimini ingelosi yenkosi yabonakala apha eunited states kwangexesha elinye xa nanibona umthi womkhiwane kunye nayo yonke imithi ivelisa bangaphi abakhumbulayo inkwenkwezi indandela ezantsi apha kumlambo iohio iminyaka emininzi egqithileyo xana wathi nanku umfanekiso wayo apha nangoku xana wehlayo wathi umyalezo wakho uya kuphuma njengomanduleli wokuza kwesibini njengoyohane waphumayo njengomanduleli wokuza kokuqala kwaye khangela kwihlabathi lonke kwenze imvuselelo amashumi amawaka aphindwe ngamawaka namawaka kunye nemvuselelo enkulu bonke abangqongqo ngomthetho kunye nabo bonke abahlukileyo jikelele esizweni kunye namabandla amakhulu athi imihla kaBilly Sunday igqithile kodwa xana babona ibandla liqalisa ukuvuseleleka abantu abalula kwafuneka bafihle ubuso babo uCharles Fuller ngawayethabathe indawo kodwa wayemdala kakhulu bahamba noBilly Graham waza uThixo wathabatha uBilly Graham okanye ibandla leBaptist lenzayo baza bonke bamngqonga kwaye uBilly Graham akasosiqingatha somshumayeli asiso mzalwane uNeville ke kangangokuba engumshumayeli hayi kwi hayi nangayiphi indlela kodwa into eyiyo kwafuneka bayenze ukumanyana kwaye wonke umntu ukuyingqonga ukuhlangana uBilly utsho into ekwayo uyabona kwafuneka bayenze kwaye kwafuneka yenziwe ukuzalisekisa ilizwi likaThixo babengenawo umoya wokumanyana ke kwafuneka bathabathe ilizwi ukuze bamanyane ke bayenza kwaye uBilly ngumshumayeli welizwi kunye netyendya kwaye bamanyana ke oko kubeka bonke abalukhuni ababandayo kwintlangano yabo kwaye isiqu esingaphezu kwendalo kunye nempiliso engcwele namandla nemisebenzi kunye nanjalo njalo ngemimangaliso kaThixo beka oku ibandla umtshakazi ochuliweyo oneoli kwisibane sakhe ibeka yena kwimvuselelo uyabona kwaye ibandla elilukhuni elibandayo laba nemvuselelo yabo kwaye apha ngusirayeli ejika kunye nemvuselelo yabo ndinefilimu phezulu phaya endlwini yam kanye ngoku imizuzu emithathu ukuya ezinzulwini zobusuku kwaye sinomfanekiso waloo mayuda engena niyibonile kulinda ixesha iluko kwaye iinqanawe zilayishiwe zisuka kude ezantsi e-Iran kunye nasezantsi phaya wona amayuda angazange ayazi ukuba uyesu wayekhe wasemhlabeni ehlela phaya ekufuduswini kwebhabheli kuko konke abakhe bakwazi alima niyibonile kulinda ixesha iluko okanye ilife kunye nazo apho alimayo ngezixhobo ezidala zomthi kwaye xana abona ezonqwelomoya zisiza acinga yiyo le kuba uThixo wawaxelela aya kuba sezantsi phaya kwaye aya kuthwalelwa emva eYerusalem kwiimpiko zamakhosi injalo lonto nango aphaya kwaye amayuda athi yiyo le angena kanye ngaphakathi kwaye sinayo imifanekiso yayo ngamazwi angawawo kwaye edliwa indlebe esuka kwihlabathi lonke amanye awo ebeleke ababo abadala kwimiqolo yabo kunye neemfama nabakhubazekileyo kwaye besehlika ezinqanaweni besuka kuzo zonke iindawo ezahlukeneyo zehlabathi bengena kwaye aqalisa ukuchola amatye ngeengxowa emhlabeni kwaye namhlanje afumene imithombo yamanzi nto leyo ilelona ililizwe elilelona likhulu lolimo ehlabathini ulwandle olufileyo linobungaphezulu ubutyebi kunalo lonke ihlabathi lidityaniswe kunye amayuda ayabuyela emva ibe ifihliwe kwintlanga kodwa ayadubula okomfiyo bathi kuwo amayuda bathi ingaba nibuyela emva ukuza kufela ekhaya athi sibuyela emva ukuza kubona umesiya uphi yena ufanele abe lapha mzalwane xana ubona umthi womkhiwana uvelisa izithupha zawo wathi esi sizukulwana siyekugqitha zide zonke zizaliseke jonga kwimvuselelo nobulukhuni jonga kwimvuselelo nebandla jonga kwimvuselelo isiza namayuda akhangela ukuza kukamesiya ibandla ibandla elizaliswe ngumoya umtshakazi kunye neiintombi ezizinkqondi kunye neoli ezibaneni zazo ziya kuya kwisidlo somtshato amayuda aya kuthi oko kuphiya nankuya uthixo wethu ebesimlindile phaya kulapho amakhulu anamanci anamane anesine amawaka ababalandeli bakaRasel baphixaniseke kuyo. Nango loo mayuda amileyo phaya ayakumamkela yena athi, nanku ya uThixo wethu ebesimlindile. Ayakumbona yena athi, uwafumene phi wona? Uwafumene phi wona loo manxeba esandleni sakho? Wathi, ndiwafumene endlwini yezihlobo zam. Injalo loo nto, indlu yezihlobo zam. Yintoni yena ayakuyenza? Ibandla lentlanga liyakuthatyathelwa eluzukweni kwaye umtshakazi uyakutshatiselwa kuKristu. Wazazisa kanjani uYosefu kubantu bakokwabo? Wagxotha yonke intlanga ebukhoneni bakhe. Wayenza ngenene. Yintoni yakwenzeka kwintsalela yembewu yomfazi? Irhamncwa latsitsa amanzi emlonyeni walo ukwenza imfazwe. UYesu wathi, baya kulahlelwa ngaphandle kumnyameni kwaye kuya kubakho ukulila nesijwili nokutshixiza kwamazinyo. Iiyure ezinkulu zeentshutshiso nezilingo ziya kuza kwibandla lentlanga. Yintoni yakwenzeka ngelo lixa? Xana ukubulawela ukholo kusiza, xana uThixo athe wahlula yonke into kuwo amaYuda ngaphaya. UYesu uyakubuya njengoko wenzayo uYosefu. Xana bamvayo uYosefu, xana wabagxotha bonke abalindi bakhe kunye nento yonke engenye, kwaye wabona uBenjamin omncinci kunye nabo bemile phaya kunye nabo beguquka ngenxa yokubulala uYosefu. Bacinga babembulele uYosefu, kwaye nanku emile phambi kwabo wathi, ndinguYosefu, ndingumntakwenu. Emva koko bangcangcazela ngenene, nguYosefu, ngoku siyamazi yena. Xana eyakuthi, ndinguYesu, ndingumesiya, bayakuthi, owu bethu, ngoku yintoni esiya kuyamkela? Konke kwakwenzelwe uzuko lukaThixo, ayisayi kuba yeyakhe. Ke babe nakho ukuva isililo sakhe sisitsho ngaphaya ebhotwe likaFaro. UYosefu elilela bona, linda de uYesu abone loo mayuda awathi wafuneka awamfamekisa ukuvumela thina zintlanga sibe nethuba lokungena. Leyo iyakuba yure, ndiyanixelela, uyakuthabatha loo mayuda, ungaze ube nexhala. Wona amayuda ayakusindiswa. Ewe mhlekazi, afanele abe phaya, kwaye olo luluvo lwam ngayo. Andinakho ukuyibona nakweyiphi engenye indawo esibhalweni. Ufanele ugcine eso sithathu kunye kwakhona. Ufanele ugcine intombi eleleyo, ibandla elileleyo nje eliqhelekileyo ukuhlambulula. Yabona, kufuneka ufumane ibandla leyo yi amayuda kuqala. Amayuda kuqala, nto leyo nje angumntu omfanyekisiweyo elinde ecaleni. Kufuneka ufumane inyathelo elilandelayo, ndeleyo intombi eleleyo eyayizilazila kwaye nje yaphuma yaze yaya ebandleni yaze yayijoyina ibandla kwaye umfo omhlana. Ngoko kufanele ufike ebandleni ngokomoya uqhwilo umtshakazi. Nankuya emile. Abo bantu bathathu akunakho abaphixanisekanga nakancinci, abasiyonto inye. Hayi amangqina kaYehova esithi kukho amakhulu anamanci amane anesine amawaka ngumtshakazi, akulunganga oko. Lawo ngamayuda. Yabona, kukho umtshakazi, amayuda kunye nentombi eleleyo, kwaye uyabafumana bonke uze uthi ke bangabo bonke kwiindawo ezahlukeneyo, bangabo bonke iindidi ezahlukileyo ezintathu zabantu ngokuqinisekileyo abangeke. Ngoko xana uYesu ebuyela emhlabeni, amayuda ayintoni? Amathenwa etempile. Kwaye xana uYesu ebuye, uza kunye nomtshakazi. UYesu uza amatyeli amathathu. Uza kwityeli lokuqala ukuza kuhlangula ibandla lakhe. Uyeza ityeli lesibini ukuza kwamkela ibandla lakhe. Uza ityeli lesithathu kunye nebandla lakhe. Yabona, ngokuchanekileyo ke konke kukuza okunye okugqibeleleyo. Konke nguThixo omnye ogqibeleleyo, konke nguKristu omnye ogqibeleleyo, ibandla elinye eligqibeleleyo, intlangulo enye egqibeleleyo. Yonke into iza iyitrinity, kodwa yonke ikubunye. Yabona, asingobantu abathathu, hayi isithathu oku, ngumntu nje omnye, ibandla elinye, umzimba omnye, uKristu omnye, inkosi enye kuni nonke kwaye ngani nonke kunye nanjalo njalo ngokufana nokuya konke okunye. Inkosi nisikelele, ndinigcina ixesha elidana. Inkosi ithandile ngoku ukuba kuyenzeka ndize kwakhona kubusuku obumbalwa okanye busuku ngecawe okanye into ethile efana noko, ukuba umalusi apha akananto ithile entliziyweni yakhe, ndiyakuzama ukuphendula lena apha. Oh, kukho emihle apha, bangaphi abangathanda ukuyiva? Oh, ndiyayithanda nje. Mandidlule kuyo kwakhona kanye ngokukhawuleza ngenene phambi kokuba sinikeze inkonzo kumalusi. Phulaphulani nje koku, kuphi apho amatye amele Yintoni amele yona amatye kwisityhilelo amashumi abini ananye lowo ngolungileyo. Cacisa izilo ezine kwisityhilelo isihlanu, nanko omnye omhle. Ngobani amadoda amakhulu angamashumi amabini anesine, nanko omnye olungileyo. Yintoni umtya obomvu owawumele wona kwiGenesis amashumi amathathu anesibhozo? Niyakhumbula, wahamba waya kuthabatha umolokazana wakhe waze wahlala naye njengeyinyukazi, waze wenza ixabiso waze wavela. Kwaze emva koko xana umntwana evela, babeka umtya obomvu esandleni sakhe, watyhalela ngaphandle, waze emva koko wabuyela ngaphakathi, o omnye weza emveni kwakhe. Oh, lowo ngolungileyo, injalo ngokuqinisekileyo. Yintoni izipho ekufanele zithunyelwe ngokubhekiselele ekufeni kwamangqina kwisityhilelo ishumi elinanye? Kuxa uMoses noEliya bebuyela emva ukwenzela imvuselelo kulaa makhulu anamanqi amane anesine amawaka. Yintoni izipho? Qaphela into abayiyo. Oko kuhle. Baya kuba phi abangcwele emveni kwewaka leminyaka? Nanko olungileyo, nkwenkwe iya yolawulo. Loluphi uhlobo lomzimba abaya kuba nawo? Siya kuzigweba njani iingelosi? Kutheni iinwele zisiba nento kwenza neengelosi kwabaseKorinte bokuqala? Incwadi yabaseKorinte bokuqala. Eminye elungileyo, elunge kakhulu. Inkosi nisikelele. Ndiyathemba inkosi isivumele ukuba sihlangane kwaye sixoxe ezi zinto yonke yosuku lwakhe. Singangavumelani phezu kwezimvo zazo, kodwa ndiyakuthiwa into ibenge. Ukubani alufumana olungako uvuyo ukuyiva njengoko ndisenza ukuthetha amalunga nayo, sinexesha elimnandi. Amen, amen. Kulungile. Inkosi mayibe yelunge kakhulu kuni ngoku. Musani ukulibala iinkonzo. Usasazo lukamzalwane uNeville ngoku oko kukwi-WLRB kumgqibelo kusasa ngentsimbi yesithoba, isine sabaculi bakwaNeville, kwaye ndiqinisekile baya kunenzela lungileyo. Jija uze uphulaphule kubo, kwaye ukuba ndinganakho, ukuba ndibuya kwangexesha okanye ndibone ndiza kubuya, ndiza kutsalela umfazi wam. Ukuba inkosi iyandivumela ukuba ndiya kubona othandekayo omdala umzalwane uBosworth, ndinina nonke kwaye ndiyakubuya ebusuku ngecawa. Inkosi ilunge kuni ngoku, kwaye mzalwane Malusi makeze apha nje umzuzu aze athabathe inkonzo, kwaye
don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Niyakuthanda okuya, bangaphi abathandazayo emakhayeni enu? Masibone bonke. Bonke kulungile oko. Hlalani kufuphi kuThixo, yibani ngabalungileyo abantwana abancinci. UThixo uya kunisikelela. Kulungile mzwana uNeville.